This message, Spiritual Food in Due Season, by Brother William Marion Branham, originally delivered on Sunday evening, July 18, 1965, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Litea oyu, bileya molimo na tango elongobani, yandeko William Marion Branham, Eteya makili boso na angle na mokolo ya lomingo na mpokwa, mokolo mwa zomi na mwambe, sanza ya sambo, na mobu 1965 na Branham Tabernacle, na Jeffersonville, Indiana, États-Unis, Amerika. Ndima kaka. Ndima kaka. Nyose koki kosalema kaka.
Ah, not this way.
Boni sikawa boye.
Now
sikawa na ndimi. Sikawa na ndimi.
All things are.
Nyose koki kosalema. Sikawa na ndimi. Sikawa na ndimi. Sikawa na ndimi. Nyonso kukiko salema. Sikawa na ndimi.
Let's remain standing now with our heads bowed.
Totikala ya kotelema sikawa wana tugumbi mito.
Lord, may this not only be a song, but be the very depths of our hearts singing out, now I believe.
Kolo tika ete oyo ezala bobele loyembo te, kasi bozindo penza ya mitema na biso koyemba makasi ete, sikawa na ndimi.
The disciples said one time after Jesus had done some many mighty works, they said, Lord, now we believe.
Mokolo moko bayekoli balobaki sima na Yesu kosala misala na nguya mingi penza balobaki. Kolo sikawa tondimi.
Jesus said, do you now believe?
Yesu alobaki, bondimi sikawa.
They said, we believe that thou knowest all things and need that no man teach thee.
Balobaki, tondimi eto yebi makambo nyonso pe osengeli na moto moko te pona kolakisa yo.
So, Father, tonight we realize that you don't need our teaching, but we need yours.
Na bongo tata, na mpokwa oyo, tososoliete, usengeli na malakisi, na bisote, kasibiso, tusengeli na oyo ya yo.
So we pray that you will teach us how to pray, how to live, and how to believe.
Na yango, tobonde liete, ola kisabiso, ndenge ya kubondela, ndenge ya kubika, pe ndenge ya kundima.
Grant it, Lord, through this service tonight.
Kukisa yango nkolo kati na lianga ni yampokwa oyu.
If we lack anything, give it to us, Lord. We ask it in Jesus' name. Amen.
So kito zangi eloko moko, pesa biso yango nkolo. Tusengi yango na nkombo na Yesu. Amen.
I know many of you are standing again tonight.
Na ebiete mingi kati na bino bozali ya kotele malisusu na mpokwa oyu.
And outside met groups that said they couldn't get in. And they're listening to the radio in the different cars.
Pe na libanda na kutanaki na batoyo balobakete baukai kokota te pe bazali koyoka na ba radio na bango kati na mituka.
And now we'll try to make just as quick as we can tonight on Sunday night we give over to pray for the sick, have a prayer line as we get one up here.
Pe sikawa tokomeka kosala nokino kipenza na mpokwa oyo. Pokwa ya lomingo, tokomi pesa na mabondeli mpo na babeli. Tokozala na molongo ya mabondeli ndenge, tokokuka kusala yango awa liboso.
But we are dedicating this service tonight for prayer for the sick.
Kasi topesi lianga ni ya mpokwa oyo po na kubondela po na babeli.
And I want you to get built up now in the holy oracles of God in the faith. The faith of this hour.
Pe na lingi ete bolendi samasika wakati na malako oyo ya bule ya nzambe kati na kondima ya ntango oyo.
The faith is going to take more faith than ever was in any age. For this has to be rapture in faith. Be taken up.
Kondima. Eko senga kondima mingi koleka oyo etikala kozala na bile konyonso. Po oyo esengeli kozala kondima po na koneto lama. Komema wanalikolo.
And so we want you to believe tonight in all that you have seen, heard, the word that you have heard preached, the signs and wonders that you have seen done.
Na bongo tolingete bondima na mpoko oyo nyonso oyo busili komona pe koyoka. Liloba oyo boyoka ki koteyama. Bibile mbope bikamwa oyo busila komona yango kosalema.
We want you to accumulate all that together in your heart and consider it, whether if that be God or not.
Tolingete bobomba nyonso wana na mitema na bino pe bolandela yango soki ezali nzambe tote.
It's like Elisha of old said, if God be God, then serve him.
Ezelo kola Elisa yakala alobaki, soki nzambe azali nzambe na boye bosalela ye.
And if Jesus is the center of all things to the Christian, then I think we are to let loose of everything else and cleave to him.
Pe soki Yesu azali na katikati ya makambo nyonso pona mo Kristo, boye na kanisa ete tosengeli kotika makambo mosusu nyonso pe kokangama na ye.
Remember, he is the center. He is the North Star. He is the ultimate. He is the absolute.
Bomi kanisela. Azali katikati yango. Azali monzoto ya nodi. Azali ekimelo ya suka. Azali etemelo.
And if he is the North Star, there's only one thing that'll point to the North Star. That's your compass that you're sailing with.
Pe soki ya azali monzoto ya nodi. Ezali ne loko se moko oyo kotali sa monzoto ya nodi. Ezali busol oyo oko nanaka na yango.
And the compass that I'm trying you to sail with is the word. And the word always points to him.
Pe busol oyo nazali koluka konana na yango ezali liloba. Pe liloba etali saka na ye tango nyonso.
And we feel like it we're going through a great time of distress and trials. Perplexity of time and distress between the nations and all kinds of things happening.
Pe tokoyoka lokwa tozali koleka na tango moko monene ya mpasi pe mimekano, kotungisama ya tango pe pasi kati na bikolo. Makambo ndenge na ndenge ezali kosalema.
And sometimes I get engulfed like everywhere I look, it's like in a ship out on the sea. And I've been given charge of the boat.
Etango mosusu na memamaka, bisika nyonso na kotala ezali lokola likolo na kati na masuwa likolo na mai na mbu, pe bapesi ngai mokumba ya masuwa yango.
And how are we going to make it?
Pe tokokomba malamu ndenge nini?
Here comes one with a white cap, 100 times bigger than my ship.
Pe talambonge moko ya pembe likolo etelemi, eleki masuwa na ngai na monene mbala mokama.
But we'll caress them everyone. We are more than victorious through him.
Kasi tokoleka likolo na songe yango moko moko. Tozali koleka balongi na nzela na ye.
The captain, the chief captain has got a hold of the string on the end of the ship. He'll pull it through.
Kapitene mokonzi, nde asimbi singa yango na suka ya masuwa. Ye moto akolekisa yango.
We'll caress every one of them.
Tokoleka likolo na songe ya moko na moko na yango.
Now, tonight, so we can hurry and let you get out early.
Sika wana pokwa oyo, poto sala nokino kipe kotika bino bobi manango nga malamu.
We appreciate your long drives and so forth and how you have to drive and the sacrifice you have to make.
Totondi bino na ndenge bokumba kantaka molai penyo soana. Denge bo sengeli kotambula na mituka pe bo mipimi oyo bo sengeli kosala.
See, that makes me to where I just like to stand and just keep talking and doing everything I can to help you.
Bomoni yango esala kaete na tele maisika na tele mipe kokoba koloba pe kosala nyonso oyo na koki kosala pona kosunga bino.
But when I'm here, I try to press in everything that I possibly can to give help for that moment that we're now here.
Kasi tango nazalakawa na lukaka kosala penza nyonso na kokiko sala pona kosunga na tango tozali awa sikawa.
Then you take, if you give people too much at a time, they can't remember.
Bongo ozwa, soki opesi bato makambo mingi koleka mbala moko, pa osimba yango te.
You got to just take one thing and hold it right to the person until they see that.
Osengeli kozwa likambo se moko pe kotalisa yango malamu penza liboso na moto yango kino bakososola yango.
And then when they get that solid in their heart, then they'll then teach them something else, just step by step as we go.
Na bongo tango basimbi yango malamu penza na mitema na bango, na tango wana bako na simande teya bango likambo mosusu. Bobele litambe moko si mala mosusu wana toko kende.
Now you pray. Be of a good courage and believe now tonight for healing.
Sikawa bobondela pe bozala na piko pe bondi masikawa na mpoko oyo po na kubikisama.
I don't think there's any question in your mind about the time we're living.
Nandimite te tembe moko ezali na makanisi na bino po na tango oyo tozali kubika na yango.
I don't believe there's a question in your mind about whether God is in the midst of his people or not.
Nandimite te tembe moko ezali na makanisi na bino mpona koyeba soki Nzambe azali ko katikati na libota na ye to te.
I believe you all believe that.
Nandimite bino nyonso bondimaka yango.
And there's no doubt in my mind about it.
Pengai, tembe moko te ezali na makanisi na nga mpona yango.
And I know my people, my friends, the friends of Christ, the children of Christ, believe that.
Pena na yebiete bato na ngai baninga na ngai baninga ya Kristo bana ya Kristo bandimaka yango.
And it gives me great pleasure to get to see when you know that you have a message from God and you give it to the people and see the people respond to that.
Pesa kangai esengo mingi ya komona tango yebiete ozali na sango kouta na Nzambe pe opesi yango na bato. Pe komona bato yango koyamba yango.
Then you look back and say, thank you, Father.
Boye okobwaka miso na sima pe okoloba na tondi yo tata.
Oh, what a joy it is then to see the children eating the bread that's been sent to them.
Oh, ezalaka penza esengo na tango yango, komona ndenge bana bazali kolia lipa oyo batindeli bango.
Do you realize that was a vision years ago right at this tabernacle?
Bozali koyeba ete yango ezalaki nde emononeli eleki mibu mingi awa na mongombo oyo.
That's right, the bread of life.
Ezali solo, lipa ya bomoi.
Brother Neville, you remember it mighty time.
Ndeko Neville, oyebi yango lisusu, tango mosusu. Eleko malamu penza.
Now, let us turn, if you want to follow the reading or mark it down.
Sikawa tofungola, soki bolingi kolanda litangi to kokoma yango.
Just I don't believe it would be appropriate to have a service without reading God's Word and passing a few comments. If it's going to be a healing service or any kind.
Bobele, nandimite te ekozala malamu koyanga na kozanga kutanga liloba na Nzambe pe kopesa mwa ndimbola. Soki ekozala liyanga ni ya kubondela apona wabeli to eloko moko bongo.
We all understand there's no strangers among us, I suppose.
Biso nyoso tozali kososola. Mupaya azali kati na biso awate na banzi.
But we all understand what healing is.
Kasi biso nyonso tozali kososola eloko nini kobikisa malanzoto ezali.
Nothing that somebody does for you, it's what God has already done for you.
Ezali eloko mokote oyo moto asali pona yo. Ezali oyo Nzambe asila kosala pona yo.
Salvation's on the same line.
Lubiko ezali na molongo moko wana.
The only thing is to get the people to believe that's the truth.
Likambo semoko ezali komema bato kondima ete yango ezali solo.
And God teaches it in his word and then proves it to them who will believe it. Or he said, all things are possible to them that believe.
Nzambe alakisaka yango na liloba na ye. Pe na sima atalisaka yango polele pai na baoyo bakondima yango. Po alobaki, nyonso ekoki kosalema. Na baoyo bandimi.
You say there's nothing impossible with God.
Bolobaka epai na Nzambe loko moko te kokiko zanga kosalema.
You believe that?
Bondimi yango?
There's nothing impossible with you either.
Eloko moko te kokiko zanga kosalema epai na yope.
For all things are possible to them.
Po nyonso kokiko salema epai na baoyo.
God is one person to them that believe.
Nzamba zali bobele moto moko epai na baoyo bandimi bomoni.
So there's nothing impossible with you or you if you can only believe.
Na bongo eloko moko te koki kozanga kosalema nayo po na yo soki okoki bobele kondima.
Now in 1 Kings the 17th chapter I want to read the first 7 verses the Lord willing.
Sikawa na mikonzi ya liboso mukapo ya zomi na sambo na lingi kotanga milongo sambo ya ebandeli soki nkolo alingi.
And Elijah the Tishbite who was of the inhabitants of Gilead said unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word.
Elia Motisibi, Mokola Batoya Gilada, Alobaki na Akaba, Lokola Yahwe Nzambe ya Israele, Oyo na Telemi Liboso na ye, Azali na Bomoi, na Mibu Oyo, Mamwe Tombule Kozalate, Bobele na Lilobanangai.
And the word of the Lord came unto him, saying, get thee hence, and turn eastward. Turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cedrus, that is before Jordan.
Peli lobana Yahweh yela kiyete longwa awa, kende na esti, kende na ngambo ya esti, pe omi bomba pembeni na mokele ya kerite, oyo ezali na esti ya Yordani.
And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there.
O komela mai ya mokele pe na pesi bianganga mitindo ete baleisa yokuna.
Notice, feed thee there. Not somewhere else, there.
Botala, baleisa yokuna. Isika mosusu te, kuna.
So he went and did according unto the Lord, or the word of the Lord, for he went and dwelt by the brook Cedrus, that is before Jordan.
Boya kendeki asalaki kokokana na Yahweh, to na liloba na Yahweh. Bongwa kendeki pe akomaki kufanda pembeni na mokele ya Kerite, oyo ezali na esti ya Yordani.
And the ravens brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening, and he drank of the brook.
Biyanganga ezalaki komemela ye lipa na mosuni na ntongo, pe lipa na mosuni na mpokwa, pe azalaki komela mai ya mokele.
And it came to pass after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land.
Na sima na muantango, mai ya mokele yango ekaukaki, pombula ebetaki te na mokili.
The Lord add his blessings to the reading of his word.
Kolo abakisa mapamboli na ye na litangi ya iloba na ye.
And now, tonight, I want to take a text from there. It's called Spiritual Food in its Season.
Pe sikawa na mpokwa oyo, na linyiko zwa moto ya litea uta na wana ekobengama bilei ya molimo na tango na yango.
This morning we had a lesson on doing God a service, or trying to do Him a service, without being the time, the season, the place, or the person.
Na ntongo oyo to yekola kina na tina na kosalela Nzambe mosala, to koluka kosalela ye mosala kozanga kozala, zanga ezala tango eleko esika to moto yango.
And now, this is spiritual food in due season.
Pe sikawa oyo ezali bilei ya molimo na tango elongo bani.
This prophet Elijah, we know very little about him.
Mosakoli oyo Elia, toyebi mingi penza te na tina na ye.
But we know that he was God's servant, the servant of God for that hour.
Kasi toyebi ete azalaki mosali na Nzambe, pe mosali na Nzambe pona eleko wana.
And God has used His Spirit that was up on Elijah already 3 times and promises twice more. 5 times for grace.
Pe Nzambe asiliko sale la molimo na ye oyo ezalaki likolo na Elia mbala misato. Pe alaki mbala mibale lisusu. mbala mitano pona ngulu.
He used it upon Elijah, it came on Elisha in a double portion.
Asalelaki yango likolo na Elia, eyaki likolo na Elisa na ndambo mibale.
So John the Baptist is supposed to come just to issue in the Gentile bride and come with Moses to take the Jews home.
Ezalaki likolo na Yohane Mobatisi, pe esengeli koya pona kokotisa mwasi na libala ya mabota. Pe ekoya elongo na Mose pona kozongisa Bayuda na ndako.
Five times that God promises to use the spirit of Elijah and already done it three times.
Ezali solo. Nzamba laki kosalela molimo ya Elia mbala mitano. Pe asili kosala yango mbala misato.
Now, this great prophet, we don't know where he come from, we know he's a Tishbite.
Sika wa mosakoli monene oyo, toyebi esika autakite. Toyebi ete azalaki motisibi.
But how he come, we know a little about the prophets. We don't know where they come from.
Kasi, ndenge ayaki, toyeba kama kambo ya basakoli mingi penzate. Toyeba kate esika bautaka.
Very seldom, as I don't know of any, that come out of the church, or had any genealogy behind them.
Esale makamingi te. Nabongo, na yebi ata mokote oyo autaki na lingomba to azalaki na bakitani simana ye.
It's just ordinary man that was fearless and many times uneducated.
Bazalaki bobele bato lokola bato nyonso. Babanga kailoko te. Pe mbala mingi batanga te.
And they never done any writing themselves.
Pe bakoma ata mokanda mokote bango moko.
Isaiah and Jeremiah, a couple of them done some writings, but this great man Elijah never wrote one thing.
Isaiah na Yelimia, mi baleto misato kati na bangonde bakomaki mwa mikanda. Kasi motomone neoyo Elia atikala kokoma eloko mokote.
Many of them didn't write. Maybe they couldn't write.
Mingi kati na bango bakomaki te. Tango mosusu baebaki kokoma te.
But they were men that were rugged.
Kasi bazalaki bato ya makambo makasi.
There's no man in the Bible like those ancient prophets.
Moto ata moko te na Biblia azalaki lokola basakoli yango ya kala.
They defied kingdoms, kings, peoples, churches, and everything else that stood firm on the word of God, and God proved them to be right.
Batelemelaki bokonzi, bakonzi, mabota, mangomba, pe makambo nyonso mosusu. Batele makingui na liloba na nzambe, pe nzambe atalisa kipolelete, bazalaki koloba solo.
They were very rugged individuals.
Bazalaki penza bato moko ya makambo makasi.
And this Elijah was one of the ruggedest of all of them.
Pe Elia oyo azalaki moko na moto ya makambo makasi koleka kati na bango nyonso.
He was a man of the wilderness.
Azalaki moto ya biliki.
He came out of the wilderness, he lived in the wilderness.
Autaki na biliki, azalaki kobika na biliki.
The Bible said he dressed hairy. He had sheepskin wrapped around him. And a piece of leather of camel skin wrapped around his loins.
Bibie lobiete alataki elamba ya kunza ya nyama. Amizi paki na loposo ya mpate pe eteni ya loposo ya nyama. Loposo ya kamela alata na loketo na ye.
Very whiskers over his face and I'd imagine he was a very rugged-looking man, and to look at.
Penza, elonge tonda na mandefu na banzete azalaki penza kumona na moto ya makambo makasi na kutala ye.
But they all didn't all die. They're not all dead.
Kasi tosalite, bango nyonso bakufa te.
In the days of the Nicaea Council. Any of you people has read the Nicaea Council of the early church?
Na ile kwa likita ya Nise, mingi kati na bino baoyo botanga likita ya Nise ya lingomba ya Ebandeli.
When they wanted to make an organization out of it and break up all the other churches and come into one, when they had that Nicaea Council.
Tango balinga iko komisa yango ebongiseli, kobo mamangomba nyonso mosusu peko komisa yango semoko, tango basala ki likita ya Nise wana.
Rugged man like Elisha coming there from the wilderness, eating herbs alone. Great rugged man.
Bato ya makambo makasi lokola Elisa bayaki wana, bautaki na biliki. Bazalaki kolia bobele matiti. Bato ya makambo makasi penza.
But the dignitaries, the high ups under Constantine and so forth, still their voice.
Kasi bato ya lokumu, bato minene, bato ya Constantin, pe nyonso wana, bapekisa ki mongongo na bangwe yokana.
Because those being prophets know that the corn of wheat of the church bride had to fall in the ground the same as the corn of wheat in the bridegroom had to fall in the ground.
Pamba te bango lokola basakoli bayeba kiete mbuma ya lisango ya lingomba mwasi na libala esengela kiko kweya na mabele. Motindo moko oyo mbuma ya lisango kati na mobali na libala esengela kiko kweya na mabele.
And there it laid for 1,000 years.
Pe tikala kiwana mibu koto mubimba.
That's why they're writing the books today. Where is that silent God that could stand and look, see little children murdered and women tore to pieces by lions and set the skies and say nothing about it?
Yango wana bakomaka na mabuku lelo. Wapi nzambe wana lobakate oyo akokaki kofanda kimya pe kotala komona ndenge bazalaki koboma bana mike. Ndenge bankosi ezalaki kopasola basi biteni biteni pe afandi na likolo kozanga ta likambo ya koloba.
They don't know the word.
Bayebi lilobate.
That corn of wheat's got to fall in the earth.
Mbuma ya lisango wana esengela kiko kweya na mabele.
How could a righteous God stand look at his own son die and be spit on and so forth?
Ndenge nini nzambe ya semba kukai kofanda kimya pe kotala mwana na ye moko kukufa kubwa kila mansoi pe bongo na bongo?
But it's according to the word it has to be.
Kasi eko kani na liloba esengela kibongo.
That's what it is even to this hour.
Ezali pe ndenge wana kino na ele koyo.
This man, he was a great man.
Moto oyo, azalaki moto monene.
He had a sinful generation before him.
Azalaki na libota ya bato ya masumu liboso na ye.
Ahab was king. His father before him had been evil.
Akaba azalaki mokonzi. Tata na ye liboso na ye azalaki moto mabe.
Ever since Solomon, there's been one evil king after the other.
Kobanda tango ya Salomona. Bakonzi nyonso balandaki bazalaki bato mabe.
And this man Ahab, who reigned 22 years in Samaria, was the worst of all of them.
Pe moto oyo Akaba oyo akonzaki Samaria mibuntu kumi bale na mibale azalaki mabe koleka bango nyonso.
He was a real modernist.
Azalaki penza moto ya makambo ya mikolo oyo.
He believed in religion, certainly.
Na tembete azalaki kondimela makambo ya losambo.
And he had everything in a modern trend.
Pe akotaki makambo ya mikolo oyo na bisika nyonso.
He had his 400 Hebrew prophets, all of them well-schooled and trained.
Azalaki na basakoli na ye kama mine ya baebele. Bango nyonso batanga pe bayekola malamu.
God sent him one, he wouldn't believe it. And that was Elijah.
Nzamba tindelaki ye moko kasialingaki kondimela yete. Ezalaki nde Elia.
But Elijah, this Tishbite, was a man of the wilderness.
Kasi Elia motisibi oyo, azalaki moto ya biliki.
Not a smooth man, he was a rugged man.
Moto nantoki ya malobate, azalaki moto ya makambo makasi.
And one day after Ahab had sinned until God could stand it no more, he spoke to Elijah in the wilderness.
Mokolo moko sima na Akaba kosala masumu penza kino nzambe akokaki lisusu koikela yango mpiko te. Asololaki na Elia na biliki.
And here he comes down the road to Samaria, as I've often illustrated.
Pe tala ye wana simi nzela ya Samaria. Ndenge natalisaka yango mbala mingi.
Maybe the white whiskers sticking out around his face, bald head shining in the sun. Little old narrow eyes.
Petango mosusu na mandefu ya pembe tonda yene longi. Libandina ye kongengaka na moyi na miso na ye amike.
Back there with a stick in his hand, a smile in his face, walked right up to the king of Israel and said that not even dew will fall till I call for it.
Kuna na lingenda na loboko na komunga munga akende kisemba te pai na mokonzi ya Israele pe alobaki ma atamwame eko kitate kino nabengisa yango.
God give us man like that. Man who know what they're doing, but thus saith the Lord.
Nzambe pesa biso bato ya ndenge wana. Bumoni. Bato oyo bayebi eloko bazali kosala na yango elobi nkolo.
Now, we find out that before he did this, that God had called him.
Sikawa, tomonye te libosoye asala yango, nzambe abenga kiye.
God had talked to him, and therefore he wasn't afraid of anything.
Nzambe asolola kina ye. Yango wana zaleki kobanga iloko mokote.
He wasn't afraid of his message. It wouldn't happen. He knew it would happen.
Azaleki kobange la sango na yete, ete kogogisamate, aibakete ekogokisama.
He knew it was according to the word of the Lord, and he knew he was God's prophet for the hour.
Aibakete kokana kina liloba yankolo pe aibakete azaleki musakoli ya nzambe pona eleko yango.
Therefore, whether the king had cut his head off, throw him in jail, whatever they do, it made no difference to him. He had a commission. Thus saith the Lord, right in the face of the king.
Yango ana ateso komo konzalinge okata motona ye, kubwaka ye na boloko, eloko nyonsu balinge kosala, yango ezalaki na tina moko te pai na ye. Azalaki na etinda. Yango elobi kolo, liboso penza ya mokonzi.
What a rugged person.
Oyo moto ya matata penza.
But before he did this, predicted this great drought.
Kasi liboso na yeko sala yango, asakola kiboka ukimonene oyo.
For God will not let sin go unpunished.
Po nzambe akotika lisumu kozanga etumbu te.
There must be punishment.
Etumbu esengeli kozala.
What good is a law without a punishment?
Mobeko oyo ezangi etumbu tina na yango nini?
What would it do good since against the law to run the light and no fine behind it or no punishment behind it?
Tina nini koloba? Kokati sa mwinda motane ezali kotele mela mobeko pe, lomande moko ezali te sima na yango, to etumbu moko te sima na yango?
It would be a law.
Ezali na yango mobeko te.
So there's a punishment to sin.
Boye etumbu ezalaka pona lisumu.
And when God makes a law and that law is defied, then there's got to be punishment for that.
Pe na ntango nzambe asali mobeko pe, babuki mobeko, mobeko yango, boye tumbu esengeli kozala mpona yango.
And this nation had violated all of his laws.
Pe kolo yo esila kobuka mibeko na ye nyoso.
Oh, they had big church, they had the temple.
Oh, bazalaki na lingomba monene, bazalaki na tempelo.
They had plenty of educated men.
Bazalaki na bato mingi ya mayele.
They had prophets all over the country. Had schools of them. Turned them out like a machine.
Bazalaki na basakoli na ekolo mobimba. Bazalaki na bitelo mpona bango. Ezalaki kobimisa bango lokola na masini.
And they had plenty of prophets. They had plenty of priests. They had plenty of scribes. And they had plenty of religion. But they were away from the word of God.
Bazalaki na basakoli mingi. Bazalaki na banganga nzambe mingi. Bazalaki na bakomeli mingi. Pe bazalaki na balosambo mingi. Kasi bazalaki mosika na iloba na nzambe.
So God called a man outside of any of their ranks at all. And sent him in with, thus saith the Lord.
Na bongo nzambe abengaki moto moko libana na milongo na bango. Pe atinda kiye na yango elobi nkolo.
Notice how he cares for his own.
Pe bota landenge abate la kabaoyo ya ye moko.
Before he sent this prophet with the message, he said, Elisha, go down and tell King Ahab these things.
Liboso atinda mosakoli oyo nasango, alobaki, Elia, kende koyebisa mokonzi akaba makambo oyo.
And now, when you do, get yourself away from him right quick. For I have made a place for you to go during the drought.
Bongo na tango osali yango kende mosika na ye noki noki. Ona siliko bongisela yo esika oko kende na tango ya bokauki.
I'm going to take care of you, Elijah, if you just preach my word. Do just what I tell you to do.
Na kobatela yo, Elia, soki otei bobele liloba na ngai. Sala bobele likambo na yebisi yo kosala.
Now I'm going to type this great ministry tonight. Of Elijah and the time of Elijah with the hour that we're now in.
Sikawa na kotali sana lilingi mosala monene oyo na mpoko oyo. Ya Elia pe eleko ya Elia. Kukukana na eleko tozalina yango sikawa.
I believe it's a perfect type. I think of the nations, if we had time to go back, but I want to put plenty of time in the prayer line.
Nazeo kanisa natina na bikolo, so kina, tozalaki na tango ya kuzonga sima, kasi nalinga kinde kupesa tango mingi na molongo ya mabondeli.
So, if we could go back and see Israel had taken Palestine upon the same basis that we took this United States.
Na bongo, soki tokokaki kozonga sima pe komona, Israele abotolaki Palestine na lolenge moko biso to botolaki États-Unis.
We come into this United States and drove back the occupants, which was the Indians, and possessed the land.
To yaki na États-Unis oyo, pe to benganaki ba kolomboka, oyo ezalaki ba Indien, pe to botolaki ba bele yango.
And so did Israel come into Palestine under the leadership of Joshua, under God, and drove back the occupants and took the land.
Israel pe akotaki na Palestine denge wana, na bokambami ya Joshua, na bokambami ya Nzambe, abenganaki ba kolomboka pe abotolaki ba bele yango.
And their first kings were mighty men, David, Solomon, great man.
Peba konzi na bango ya liboso bazalaki bato ya nguya, Dawidi, Salomona, bato minene.
Our first presidents were great men, Washington, Lincoln, and so forth.
Ba president na biso ya liboso bazalaki bato minene, Washington, Lincoln, peba mususu.
Then finally the presidents or the kings become getting more rotten all the time. Finally they ended up with this Ahab.
Bongo suka, ba presidento ba konzi ba koma kise kobeba moke, tango nyoso. Pe suka, ba suka ki na akaba oyo.
Very type, typical of our day.
Elilingi penza ya kukana na eleko nabiso.
And the people got so modern, they didn't want to hear the true word of the Lord.
Pe ba tu ba koma ki kolanda penza. Makambo ya mikolo oyo kino maboya kikoyoka liloba ya solo ya Yahweh.
And you can imagine on a modern people like that what a real true servant of God would sound like to him.
Pebo kogi ukanisa na bato ya makambo ya mikolo ya bongo. Musali ya solo ya Nzambe ya ndenge nini alingaki kuzala pona bango.
Why he was crazy. He was out of his mind. There couldn't be such a thing.
Azalili boma. Moto na yeza iko sala malamu te. Eloko ya ndengu wane uka iko sale mate.
They were religious, very religious.
Bazalaki basambeli. Basambeli penza.
They had sincere man, they had sincere people. They're very religious.
Bazalaki bato ya sembo. Bazalaki libota ya sembo. Bazalaki basambeli penza.
So, he knew that it would take more than just an ordinary theology. It would take more than any ordinary message. It would take more than just preaching the word to crack their stony hearts.
Boya eba kiete eko sengela kosala koleka likindo ya momesano. Eko sengela kosala koleka atasango ya momesano nini. Eko sengela koleka kotea liloba pona kobuka mitema na bango ya mabanga.
You know what it took? Thus saith the Lord to send that judgment down upon that people.
Ayeba kiete sengela kina yango e lobinkolo. Ona kokitisa kusambi sama wana likolo na libota wana.
So he knew that when he went out with thus saith the Lord, and it was thus saith the Lord, to spurn that with judgment.
Boye ayeba kiete akende kinde na yango elobinkolo. Pe ezalaki penza yango elobinkolo. Kuboya yango ezalaki kusambi sama.
We see that in our day too. You see that in any day.
Tozalipe komona yango na eleko na biso. Tomona kayango na bileko nyoso.
It's nothing left but judgment when you step over the line of mercy.
Eloko mosusu tika lakate bobele kosambisa matango moto akati sindelo ya mawa.
Now, that type there that I'm going to type Elijah with the church today, the church of today.
Sikawa, elili wana kuna nde na kokanisa Elia na lingomba lelo, lingomba ya lelo.
Just before judgment, he received this message.
Bobele liboso ya kosambisa mande azwaki sango yango.
Elijah He represented being cared for in the natural, his natural food, because it wasn't going to rain now, according to the Word of God, for 3 years and 6 months, or until Elijah called for it.
Elia, ye azaraki kotalisa, wana batela makina ndenge ya nzoto, bile na ye ya kolia, pambate, mbula elinga yiko beta te kokokana na iloba na nzambe, mibu misato na sanza motoba, to kino tango Elia akobengisa yango.
Whatever time you say Elijah, that's what it'll be.
Na tango nyoso oyo yo Elia okoloba yangonde ekosalema.
Therefore he walked up to the king and said, there'll not even be dew fall till I call for it.
Na yango akendeki liboso na mokonzi pe alobaki, ata mwamwe kokitate kino na kobengisa yango.
That's quite a load, isn't it? That's quite a message.
Ezali penza mokumba monene boyete, ezali penza sango.
And now we're going to type that with the spiritual drought of today.
Sikawa toko kokanisa yango na bokauki ya molimo ya lelo.
Now we all know, we're very aware that there is a great spiritual drought in the land today, spiritually speaking.
Sikawa biso nyoso toyebi yango malamu penza ete bokauki monene ezali na mokili lelo na elobeli ya molimo.
And you know that was predicted by the prophets just before the second coming of Christ would be?
Pebo yebi, yango e sakola maka na basakoli ete, ekosale mapenza liboso ya boye ya mibale ya Kristo.
Said there will come a famine in the land, and it won't be for bread alone, but for the hearing of the word of God.
Balobaki, nzala ekoya na mokili, ekozala bobele nzala ya lipate, kasi nzala ya koyoka liloba na nzambe.
And that day is now, hearing the true word of God.
Pe mokolo yango ezali sikawa, koyoka liloba ya solo ya nzambe.
Now, types of natural drought with the spiritual.
Sikawa, likambo oyo ezali kotali saboka uki ya nzoto na oyo ya molimo.
Sin and unbelief by false teachers and modernists in the church had brought the place to this coming on coming judgment.
Lisumu na kozanga kondima na nzela ya balakisi ya lokuta na bato ya mikoloyo kati na lingomba ememi yango na esika ya kosambisa ma oyo ezali koya.
Then they had turned from God's word and his prophet to a modern theological terms of the word.
Bongo ba pesa ki mokongo na liloba na nzambe na mosakoli na ye pona maloba ya likindo ya mikolo wana ya kokokana na liloba.
You notice here, it's just at that time that God always raises up something.
Botalawa, ezalaka penza na tango wana nde nzambe atele misaka tango nyonso eloko moko.
Because he does nothing until first he reveals it to the people. And he always reveals it by his servants.
Pamba te ye, tango nyonso asala kalikambo moko te soki amonisi yango liboso na ino te na bato, pe amonisaka yango tango nyonso na nzela na basali na ye.
Now, but Elijah, during this time, had a secret place that God had ordained for him to go to.
Sikawa, kasi Elia na tango wana, azalaki na esika moko ya nkuku oyo nzambe asilaki kobongisela ye kokende kuna.
That's the thing we want to see now just before we have the prayer line.
Yango nde likambo tolingi komona sikawa liboso ya kosala molongo ya mabondeli.
Elijah had a secret place provided by God himself.
Elia azalaki na esika moko ya nkuku ebongisamaki na nzambe ye moko.
Now the church never provided for him. The king never provided for him. He didn't provide himself.
Sikawa lingomba etikala kobongisa yango pona yete. Mokonzi atikala kobongisa yango pona yete. Ami bongisela ki yango ye moko.
But God provided a secret place for Elijah to be fed all the time during the drought, where his food was provided day by day.
Kasi nzambe abongisela ki Elia esika moko ya nkuku, pona koleisa ye na tango nyonso ya bokauki. Esika bilei na ye ezalaki kopesa mela ye mokolo na mokolo.
He didn't need to wonder what's going to happen tomorrow, What if the supply run out?
Azalakina tina ya komitungisa tepo na oyo ekosale malobi. Toko mitungisa soki bileye kosila.
God said, I have commanded the ravens and they'll feed you.
Nzambe alobaki na pesi mitindo na biyanga ngapeba kole isayo.
What a wonderful thing. A type of our secret place in Christ.
Oyo penzali kambo kitoko. Elilingi ya esika na biso ya mkuku kati na Kristo.
When the world council and all is going on today that says the days of miracles is past.
Na tango likita ya mokili mobimba pe makambo nyonso ezaliko sale malelo. Balobaka. Tango ya bikamwa esila koleka.
The great powers of God's been taken out of the churches.
Bangu ya minene ya nzambe esili kolonga na mangomba.
They seem like anymore. They don't have nothing but a sounding brass and a tinkling cymbal.
Ezaliko mona lokola bazali susu na eloko moko te bobele ngonga. Ekolobaka ngbangba pe elonja. Ekolobaka ngbengele ngbengele.
We know that to be the truth.
Toyebi yango ezali solo.
And form of godliness and denying the power thereof.
Pelo lenge ya kosambe la kasi bazaliko wanga na nguyana yango.
Just the same thing that David did this morning with the ox carts. Got away from the word.
Ezali ndenge moko na likambo oyo Dawidi asalaki na tongo oyo na makalo ya bangombe. Atangwa kimosika na liloba.
When the word was presented and given to him, they did not want it. Therefore, they had gotten away from it.
Tango liloba itali samaki pe epesa melaki bango baboyaki yango. Yango wana batangwa kimosika na yango.
That's what these people had done in the days of Elijah, gotten away from the word.
Yangonde likambo, batowana basalaki na mikolo ya Elia, batangwa ki mosika na liloba.
They thought they had the word, but they didn't have it.
Bakanisa kete bazalaki na liloba, kasi bazalaki na yangote.
So notice, then, in the doing the time that he was going to punish the unbeliever, he made a way for the believer.
Boye botala. Bongo katina, natango oyo alingaki kopesa etumbu na mozangi kondima, abongisa kinzela pola mondimi.
The same thing he does each time.
Asala kalikambo yango moko tango nyoso.
In the days when he was going to destroy the world by water, he made a way of escape for Noah.
Na mikolo oyo alingaki kobuma mokili na mai, abongisa kinzela ya kokimela pola Noah.
In the days that he was going to drown Egypt, he made a way of escape across the sea for his people.
Na mikoloyo alingaki kozindisa ezipito nambu, abongisa kinzela ya kokimela na ngambo ya mai nambu, pona libota na ye.
How God makes his way.
Ndenge nzambe abongisa kapenza nzela na ye.
Where there is no way, he is that way. He is that way.
Pe sika nzela ezalite, ye azali nzela yango. Yende nzela yango.
Now, we realize that we're facing one of the greatest hours that history has ever known.
Sika wato sosolete tozali liboso na mwa, na moko na bangonga ya motu ya penza koleka oyo sila kokoma na mokili.
It isn't exactly a warhead with a bright, shiny missile with a head on it that we should be afraid of. It's the churches we should be afraid of.
Ezali penza likambo ya memeli misili te na moto na yango oyo ekongengaka nde biso tosengeli kobanga. Ezali mangomba nde tosengeli kobanga.
It's the hour that we're living that we should watch.
Ezali ngonga oyo tozali kobika na yango nde tosengeli kosenzela.
Now notice, but God made a way for Elijah to escape it.
Sika wabotala, kasi nzambe abongisa kinzela ya kokimela pona Elia.
And he's made a way for his believing children to escape it now. The wrath and things that is to come.
Abongisi penzela pona bana na ye oyo bazali kondima. Pona kokima sikawa. Kanda pe makambo oyo ezaliko ya.
Because God could not be just to judge those people and send them punishment and sink Sodom and Gomorrah and sink Capernaum in the middle of the sea and condemn those generations in Sodom and Gomorrah and then let us do the same thing and get by with it.
Pamba tenzambe akokite kozala sembo, pona kosambisa bato yango pe kopesa bango etumbu, kozindisa Sodoma na Gomora, kozindisa Kapernaum, na kati ya Mainambu, pe kokwei sabato ya ekeke wana, pe Sodoma na Gomora, pe na sima ati kabiso to sala makambo ya ngomoko, pe to zanga kozwa etumbu.
We're just as sure for judgment as they were sure for judgment.
Na tembete, to bongi penza pona kosambi sama, lokola bango peba abongaki penza pona kosambi sama.
Now, we notice that
Sikawa, tomoni ete,
when these things come up, the modern trend of that day, God rose up a man in that day, or raised up a man rather, to combat the forces, and they wouldn't listen to it.
Tango makambo esale maki, etambole liya makambo ya mikolo ya eleko wana, nzambe atelemisaki motomoko na eleko wana. To pe abimisaki motomoko pona kubundisa bangu ya yango. Kasi balingaki koyoka yango te.
They thought he was crazy. He'd lost his mind.
Bakanisa kiete azalaki liboma. Moto na ye zalaki kosala malamu te.
He was just some old fanatic fool from the wilderness. Kind of bush crazed.
Azalaki mobange moko ya fanatik. Zoba moko auti na biliki. Zamba ebelisa ye liboma.
But yet he had the word of the Lord.
Kasi atabongo azalaki na liloba na nkolo.
The word doesn't mean what it says, they say today.
Liloba elingi kolobate oyo yango elobi. Yango ndi balobaka lelo.
Oh, well, the Bible is a history book.
Oh, Biblia ezali buku ya masolo ya kala.
I guess you've seen this now. They claim that Eve didn't eat the apple. She ate a, what was it? I believe it was an apricot. They say now it was an apricot.
Na banzi bo sila komona yango pe bakomi koloba sika wa ete Eva aliaki mbuma ya pomte. Aliaki nde ezalaki nini? Na kanisi ezalaki mbuma ya abriko. Yango nde bakomi koloba. Ezalaki mbuma ya abriko.
And then that Moses never brought the children through the Red Sea is a big bunch of reeds up the other end of that sea. He went through a sea of reeds.
Pelisusu ete Mose atikala kukati sisaba na mai na mbu motane ata mokete. Ezalaki nde zamba monene ya bakekele kuna na ngambo mosusu ya mai na mbu yango. Pe akati sakinde mai na mbu ya kekele.
Then how did the water, W-A-T-E-R, wall up on both sides and went through on dry land?
Boye ndenge nini mai, M-A-I, esalaki bitutu na ngambo nyoso mibale. Pe bakati saki mabele ekauka ndenge nini?
Oh, such nonsense.
Oh, yo penza bolema.
But you see, it takes that kind of a day to bring God's wrath down upon the people. It doesn't.
Kasi bomoni, esenga kamo kolo ya boye pona kokitisa kanda ya nzambe likolo na bato. Esenga lipenza.
They say there's no such a thing as these, even church people, don't believe in miracles.
Balo baka ete makambo ya boye zala kate. Lokola oyo, ata bato basambe laka. Bandi makabi kamwate.
I'll give you $1,000. They said, show me a miracle. Show me a miracle.
Nakupesa yo ba dola nkoto. Balobaki. Lakisanga ekamwiseli. Lakisanga ekamwiseli.
Well, they couldn't see it if there was 10,000 things done before them.
Bakukaki komona yangote atesoki makambo koto zomi esalema kiliboso na bango.
Well, they never see it.
Bango balingaki komona yango atamokete.
You said that's impossible. Oh no, it isn't.
Olobaki kuiko sale mate. Oh te, ezali bongo te.
Elijah one time was down at Dothan, and the Syrian army had come over and surrounded the city to take him because they know that's where the nation's power laid was in that Syria.
Mokolomoko Elia azalaki na Dothan. Pe mapinga ya ba Syria eyaki kozinga ngumba pona kukanga ye. Po bayebaki ete kuna ndengu ya ya ekolo wana ezalaki kati na momoni wana.
Well, the king, one of the men told the king of Syria, said, why, you know, Elijah the prophet, the Tishbite, tells the king of Israel what you talk about in your secret chamber.
Mokonzi, moko na bato yango ayebisaki mokonzi ya Syria alobaki, oyebi Elia mosakoli motisibi, ye moto ayebisaka mokonzi ya Israele makambo yo olobaka na ndako na yo ya nkuku.
Said, go get that guy. That's the fellow's hindrance.
Alobaki bokende kokamata motongo. Yende moto oyo azali kotiela biso nkaka.
And the whole Syrian army slipped in around Dothan, is all around it.
Pe mapinga mobimba ya Syria ezingaki na mayele Dothan. Bazalaki bango nyonso, nzinga nzinga na yango.
And the Gehazi, the servant of the prophet, woke up and he said, "Oh, my father, the armies is all around us here. We're completely surrounded."
Pe Gehazi, mosali ya mosakoli, alamuka kipe alobaki, "Oh, tata nangai, mapinga ezingi biso mobimbawa, bazingi biso bisika nyonso penza."
He said, "Why, there's more with us than there is with them."
Alobaki, baoyo bazali longona biso, bazali mingi koleka baoyo bazali longona bango. Bomoni?
And the Gehazi looked around and said, "I don't see nobody."
Gehazi atambwisaki miso, nzinga nzinga, alobaki, "Nazomona moto moko te?"
He said, "Lord God, open up that boy's eyes."
Alobaki nkolo nzambe, fungola miso ya mwana mobali oyo.
And his eyes opened up, and all the hills was full of angels and chariots sitting around the unseen forces.
Pe miso na ye, fungwa makipe, bangomba nyonso, etondaki na banje, na makalo. Bazalaki nzinga nzinga, mapinga oyo, emona na kate.
Elijah walked right out there, and the Bible said he smote them blind.
Elia kende kuna pe Biblia elobi aboma kibango miso.
He walked out to him, they were blind to him.
Akende kiko kutana na bango, miso na bango, ezanga kiko yeba ye.
Walked out and said, "Are you looking for Elijah?"
Akende kuna pe alobaki bozaliko luka Elia.
He said, "Yes, we're looking for him."
Alobaki iyo tozaliko luka ye.
He said, "Come on, tell you right where he's at." And led them right into ambush, right straight where the army's moved right out and got him.
Alobaki boya. Na koyebi sabino esika ye azali. Pe akambaki bango na motambo. Esika penza mapinga ezalaki libanda pe bakangaki bango.
Now the Bible said he smote them blind. That settles it.
Sika wa Biblia elobi abomaki bango miso. Yangwe katili kambo.
And people are so spiritual blind today. Though the Lord God come down in the midst of the people and do anything and the things he promised, they still can't see it.
Pe lelo bato bakufi penza miso na molimo. Ata konkolo nzambe, akitikati na bato pe asali atali kamolini, pe makambo alakaki, bango bako kakomona yango akakate.
They are spiritually blind. Don't know God, don't know his great power.
Basiliko kufa miso na molimo. Ba yebi nzambe te. Ba yebi nguya monene na yete.
Now, we notice that they did that in the days of Elijah and they still do it today.
Sika, tomonyete basalaki yango na mikolo ya Elia. Pe bazaliko koba kosala yango kino lelo.
God smites them blind.
Nzamba bomi bango miso.
They say today that there is no miracles. There is no such a thing. All this is emotion.
Lelo bakolo baete bikamwa ezalakate makambo ya ndenge wana ezalakate nyonso oyo ezali lilyoki.
And they said the same thing about Elijah, because when he was taken up and Elisha took his place, a young man went bald-headed young.
Balobaki pe bongo pona Elia po tango anetola makipe Elisa azwaki esika na ye elenge mobali oyo abimaki libandi na bolenge.
The children ran out behind him and said, "Oh, bald head, why didn't you go up with Elijah?"
Bana mike bazai kolanda ena sima pe koloba. Mobange moto na libandi. Pona lino mateke longo na Elia te.
See, they didn't even believe it in the beginning. The people, after so many things have been done.
Bomoni, pona kobanda bato yango bazalaki ata kondima yango te. Sima na makambo mingi oye sale maki.
And this great man of God had been translated into heaven by a chariot of fire, and the people still didn't believe it.
Pe moto monene ya nzambe oyo asilaki koneto la makino likolo na nzela ya likalo ya moto. Kasi bato bazalaki kaka kondima yango te.
And had their little children run behind this man and say, "Oh, bald head, why didn't you go up?" See?
Pe batikaki bana mike na bango balanda moto oyo na sima pe baloba. Mobange moto na libandi, pona nini omataki te? Bomoni?
And then the prophet cursed the children, and a she-bear killed 42 of them.
Na bongo mosakoli alakelaki bana yango mabepe, mamango mbolo moko, ebomaki bana yango ntukumine na mibale.
Now notice, today, as it was then, they put their own interpretation to the word.
Sikawa botala. Lelo ndenge sale makine leko wana, bazali kotia ndimbola na mbango moko na liloba.
Now if they want to do that, that's up to them. But they try to make us believe it.
Sika soki balingi kosala yango etali bango, kasi bazali koluka kondimisa biso yango.
The Bible said that this word of God is of no private interpretation.
Biblia elobi liloba na nzambe oyo esengeli na ndimbola ya moto moko te.
God does his own interpretation.
Nzambe asala kandimbola na ye moko.
God confirms his word and that's the interpretation of it.
Nzambe akukisaka liloba na ye yango nde ndimbola na yango.
As I many times said, he said in the beginning, let there be light. And there was light.
Ndenge na lobaka yango mbala mingi ne bandeli ya lobaki. Tika pole ezala. Pe pole ezalaki.
That don't need to be interpreted. It happened.
Yango eze na tina ya ko limbo la mate. Esale maki.
He said a virgin one could see. She did.
Alobaki mongondo ako kumba zemi. Akumba ki yango.
He said he poured out his spirit. He did.
Alobaki ete ako sopa molimo na ye. Asala ki yango.
And he said in the last days, the things that he would do, and he's doing it.
Pe alobaki ete, na mikolo ya suka, makambo yo ako sala, pe azali ko sala yango.
It don't need any interpretation. God's doing his own interpreting.
Ezali na tina ya ndimbola mokote, nzambe azali ko limbola ye moko.
No matter what foolish man say, that doesn't stop God a bit.
Ata moto ya libolema alobi nini, yango ko pekisa nzambe ata mokete.
When Jesus is on earth, he had as much unbelief to contend with that we have today and maybe more.
Tango Yesu azala kila mokili, akutana kila kosanga kondima monene ndenge tozali na yango lelo, tango mosusu pekoleka.
But it didn't stop him. He went right on performing and carrying out his duty and God confirming everything he done.
Kasi yango etelemisa kiyete, akoba kikosala pe, koko kisalo tomo na ye. Penzambe azalaki kokokisa nyonso oyo azalaki kosala.
He said, I'm not by myself. My Father and I are one. He dwells in me. It ain't me that doeth the works, it's the Father that dwelleth in me.
Alobaki, nazali ngai mokote, tata na ngai tozali moko. Afandi kati na ngai. Ngai moto nasala kamisala yango te. Ezali tata oyo afandi kati na ngai.
And if I do not his works, then don't believe me. But if I do the works and yet you can't believe me, believe the works.
Soki nazali kosala misala na yete, bondi mangaite. Kasi soki nazali kosala misala, ata bondi mingaite, bondi mamisala.
In other words, they search the scriptures, he said. For that's where you think you got eternal life, is by knowing the scriptures.
Bomoni, nelo beli mosusu bango, boluka lukala makomi, alobaki. Pona yangonde bobanzi ete boko zobo moina seko. Na nzela ya koyeba makomi.
And the scriptures itself testifies of me. And what a statement.
Pe makomi yango moko penzande etatoli na tina nangai. Amen. Oyo penza isakola.
They are they, the scriptures, that tell you who I am, Jesus said.
Yangonde makomi ekoyebi sabino nani ngai nazali. Yesu alobaki.
And it's the scriptures that tell you the hour that we're living in.
Pezali makomi nde eko yebi sabino tango tozali kobika na yango.
And the things that you see done, it's God himself among his people.
Pe makambo oyo bozali komona kosalema, ezali nzambe ye moko kati na libota na ye.
Nothing can raise the dead but God.
Eloko moko te kokiko sekwisa bakufi bobele nzambe.
Nothing can do the things that he's doing now but him.
Eloko moko te kuki kosala makamboyo azali kosala sikawa bobele ye.
For the Bible said he's the same yesterday, today, and forever.
Po Biblia lobi azali motindo moko lobi lelope libela.
Now, we see that modern trend of the people then. All the days are past, there's no such a thing as miracles, the people are all emotionally worked up.
Sikawa, na boye tozali komona lolenge ya mikoloyo ya abato. Oh, tango wana esila koleka. Eloko lokola bikamwa ezalakate. Bato ba mema makande na mayanga ya boyoki na bango.
Listen to that Elijah, the prophet, cried against them and their theologians.
Boyoka eliango, mosakoli. Ko gange la bango na bato na bango ya likindo.
Notice he spoke as if he was God himself.
Botala, alobaki lokola soki azala kinzambe yemoko.
Elijah spoke as if he was God himself. The dew will not fall from heaven until I call for it. Amen. Yes, sir.
Elia lobaki lokola soki azalaki nzambe yemoko. Mamwe kokweya longwa na likolote soki ngai na bengisi yango te. Amen. Yo, monsieur.
The prophet had been so long in the presence of God.
Mosakoli yango umelaki mingi penza liboso na nzambe.
The prophets of the Old Testament, or any time, when they live in the presence of God until they become the Word, their message is the Word itself.
Basakoli ya kondima na yakala to eloko nyonso mosusu tango ba bika kaliboso na nzambe kino bakoma kaliloba sango na bango ezala kaliloba yango moko.
Remember, he said, "Thus saith the Lord."
Pe bomi kanisela alobaki yango elobi nkolo.
And when those men had those messages from God and they become so wrapped up that their own thinking.
Tango bato yango bazalaki kozwa basango yango longwa na nzambe, bazalaki komikotisa penza na lolenge te makanisi na bango moko.
It might have been against their thinking. They might not have been able to see it right.
Ekokaki tango mosusu kotelemela makanisi na bango. Bakokaki tango mosusu kokokako kososola yango malamu te.
But they were speaking the word of God. Thus saith the Lord.
Kasi bazalaki koloba liloba na nzambe. Yango elobi nkolo.
There will not be any rain till I call for it.
Mbula ekobeta te soki ngai na bengisi yango te.
Oh, what a statement.
Oh, maloba nini boye.
He had been in the presence of God and been vindicated so perfect.
Autaki kozala liboso na nzambe pe atatolamaki penza penza.
And remember, that also follows Amos 3:7. The Lord God will do nothing until first he reveals it to his servants the prophets.
Pe bomi kanisela, ezali pe kolandana na Amosa misato sambo, kolo yawe akosala likambo moko te bobele amonisa yango liboso na baombo na ye basakoli.
Said there's not going to be any rainfall.
Alobaki mbula moko te ekotikala kobeta.
He first, they laughed at him, they thought he's crazy, that fanatic.
Liboso ye, basekaki ye, bakanisa kiete abeli liboma, wana suka na fanatik.
But see, he had thus saith the Lord, that it wasn't going to rain.
Kasi bomoni, azalaki na yango elobi nkolo, ete mbula ekobeta te.
And God, before he did that, he revealed it to Elijah, his servant.
Penzambe liboso na ye kosala yango, amonisaki yango na Elia, mosali na ye.
And he was a vindicated, proven prophet. So the people are to repent it.
Pe azalaki penza mosakoli oyo atatolami pe andimisami. Boye bato basengela iko bongo la motema.
But instead of that, they laughed and said, "Oh, we got plenty of rain. The reservoirs are full. The rivers are running good."
Kasi nesika wana basekaki ende. Balobaki, "Oh, tozangi mbula te. Bibombe le tondi meke. Bibale ezali kotyola malamu."
The Bible said that there was not even dew for 3 years and 6 months.
Biblia elobi, ata momwe kweya kite mibumi sato na sanza motoba.
All the brooks and waters dried up everywhere.
Mikele nyoso pema nyoso ekauka kibisika nyoso.
That wasn't that man. That was God speaking through that man.
Ezalaki moto yango te. Ezalaki nde nzambe kolobaka na nzela ya moto ango.
That was the I it was. We always know.
Yango nde ngai oyo elobamaki. Toyebaka yango.
So we find out that when a man comes sent from God, ordained of God, with the true, thus saith the Lord, the message and the messenger are one and the same.
Boye ye, tomoniete, tango moto moko aye, atinda milanzambi, abongisa milanzambi. Na yango elobi nkolo, sango na motinda mibazali moko pe motindo moko.
Because he is sent to represent, thus saith the Lord, word by word. So he and his message is the same.
Po atinda mi po na kotalisa yango elobi nkolo, liloba na nzela na liloba, na bongo ye na sango na ye bazali motindo moko.
A denominational man under denominational auspices, he and the church is the one.
Moto ya ebongiseli oyo akambami na ebongiseli, yena lingomba bazali moko.
A theologian under theology, made by some denomination, he and his message are one.
Moto na likindo, na se ya likindo oyo salami na ebongiseli, yena sango na ye bazali moko.
Church of theology, a theologian. Correctly.
Lingomba ya likindo, moto na likindo, ezali penza bongo.
Then when a man comes with thus saith the Lord, he and the message is one.
Bongo soki moto ayena yango elobi nkolo. Yena sango bazali moko.
And when Elijah come with thus saith the Lord, he and his message became one.
Tango Elia ayaki nas yango elobi nkolo. Ye na sango na ye bakoma kimoko.
Just as Jesus, when he come, he was the Word, St. John 1.
Ndenge moko na Yesu, tangwa yaki, azalaki liloba, Santo Yohane moko.
So the Word of God and the messenger of the age was the self-same thing all the time.
Na bongo liloba na nzambe, na motindami, ya eleko yango, bazalaki penza se eloko moko, tango nyoso.
That's right.
Ezali solo.
Jesus was the Word that was prophesied of.
Yesu azalaki liloba oyo sakola maki.
He was what the prophet said would happen. A virgin shall conceive and bear this child.
Azalaki oyo basakoli baloba kete kosalema. Mongondo akokumba zemi pe akobota mwana oyo.
Way back in the beginning, God told him, said, the woman's seed shall bruise the serpent's head, he'll bruise her heel.
Kala kala ne bandeli penza, nzambe yebisaki bango alobaki. Momboto ya mwasi akotuta moto ya nyoka. Pe ye akoswa litindi na ye.
All these prophecies have been given.
Masakoli nyoso wana epesa maka.
David crying, all the rest of the prophets down through the ages, speaking of him.
Dawidi na kolelaka. Basakoli mosusu nyoso kuna kati na bileko. Balobela kie.
He was that Word manifested. Hallelujah.
Azalaki liloba wana emonisami polele. Hallelujah.
Now do you see where I'm trying to get to?
Sika abo moni esika na lingi kokoma.
I spoke with you pretty plain this morning.
Nalobaki na bino polele penza na tongo oyu.
Don't you see the authority of the living God in the living church, the bride?
Bozali komona bokonzi ya nzambe na bomo ikati na lingomba ya bomo ite. Mwasi na libala.
The sick are healed. The dead are raised up. The cripples walk. The blind see. The gospel goes forth in its power. For the message and the messenger are the same.
Babeli bazali kobika. Bakufi bazali kosekwa. Batengumi bazali kotambola. Bakufi miso bazali komona. Sango malamu ezali koteya manangu yana yango. Po sango na motinda mi bazali motindo moko.
The Word is in the church, in the person.
Liloba ezali kati na lingomba, kati na moto.
The Word of God was in Elijah. When he walked up there with thus saith the Lord and said it isn't going to rain.
Liloba na nzambe ezalaki kati na Elia. Tango amataki kuna na yango elobi nkolo. Pe alobaki, mbula ekobeta te.
That wasn't Elijah, that was God in Elijah.
Ezalaki Elia te, wane ezalaki nzambe kati na Elia.
I've said it many times like the Christian Science lady that told me one time, I've told it many times about it.
Na loba yango mbala mingi, ndenge mwasi ya science chrétienne ayebisaka ngai mokolo moko. Na lobelaka yango mbala mingi.
She said, Mr. Branham, you put too much bragging on Jesus.
Alobaki, Monsieur Branham, okumi saka Yesu mingi koleka.
I said, I hope that's the only thing I've got to answer for.
Nalobaki, na banzete yango ndeli kambomoko oyo na kusamba pona yango.
And she said, you try to make him divine.
Alobaki, oko luka kokomi saye nzambe.
I said, he was divine.
Nalobaki azalaki nzambe.
Said, oh, he was a prophet, he was a good man, but he wasn't divine.
Alobaki, oh, azalaki mosakoli, azalaki motomalamu, kasi azalaki nzambe te.
Now I said, well, show me one scripture that says he wasn't.
Pe nalobaki, Lakisanga likomi moko o yelobiete azalaki angote.
In the book of St. John, it says that he wept when he went to the grave of Lazarus.
Alobaki, na buku ya Santu Yohane, ekomamiete ye alelaki tango akendeki na kunda ya Lazaro.
Well, I said, sure he wept. He was both human and divine.
Nalobaki, ya solo, alelaki, azalaki motopenzambe nyoso mibale.
He was a man weeping, but he had to be God to raise the dead. Right.
Azalaki moto na kolela kakasi asengelaki kozala nzambe pona kosekwisa mokufi ya solo.
I said he was a man hungry, but he was God feeding 5,000 with a couple of biscuits and 5 fishes. That's right.
Nalobaki, azalaki moto na nzala kasi azalaki nzambe tango aleisaki bato 1,500 na mapa mibale na mbisi 5. Ezali solo.
He was a man sleeping on the back of a boat, but it was God in him that could still the waters.
Azalaki moto tango alalaki sima ya bwato. Kasi azalaki nzambe kati na yende akokaki kofandisa mayi kimya.
Oh, wow! He and his message was one.
Pona nini? Ye na sango na ye bazalaki moko.
He said, I and my father are one. My father dwelleth in me.
Alobaki, ngai na tata na ngai tozali moko. Tata na ngai azali kofanda kati na ngai.
He was the fullness of the Godhead bodily.
Azalaki litondi ya bonzambe kati na nzoto.
I think it's so striking the other day. When I was bringing the 7 church ages.
Na moni ete zalaki penza likambo makasi. Mokolo wana tango na zalaki kotea bile kosambo ya lingomba.
To start off with, I couldn't make out Jesus standing there. With that white over him like that. I said his hair was white as wool.
Eloko ya liboso na nazalaki kokoka kososola te ndenge Yesu azalaki wana naba na pembe wana likolo na ye ndenge wana elobaki ete suki na ye ezalaki pembe lokola leni.
I couldn't understand how a man 33 years old would be snow white.
Nakokaki kososola te ndenge nini moto ya mibu 70 akokaki kozala na suki ya pembe pe.
I called a good theologian, Pentecostal theologian. A good dear friend was Brother Jack Moore.
Nabenga ki moto ya likindo malamu moko, moto na likindo ya bapantekotis, moninga na ngai ya malamu penza. Ezalaki ndeko Jack Moore.
You smart, intelligent man.
Azali moto ya mayele mingi penza.
He said, Brother Branham, that was Jesus glorified. That's what he looked like after he's glorified.
Alobaki ndeko Branham, ezalaki Yesu akembisami. Ezali lolenge warande akomaki simana yeko kembisama.
No, I couldn't believe that. No.
Te, nakukaki kondima yango te, te.
I said, well, Brother Moore, thank him.
Na lobaki, ndekomo, natondi yo.
I got in the room there and got to speaking to God.
Na kota kine teni yandako kuna, pe na bandaki kosolola na nzambe.
A realm of concord. He said, take him back to Daniel. Where said, and he came to the Ancient of Days, whose hair was white as wool.
Na lukaki na concordance na nga po na kozongi saye na Daniel, sika elobi, ayake pai na mokolo na mikolo. Oyo suki na ye, ezalaki pembe lokola leni.
I said, Lord, I don't know what to say, and I've got the responsibility.
Na lobaki, kolo, na ye binini ya kolo bate, pe nazali na mokumba yango.
Now that was before this. Remember, before the 7 seals was open, about a year or more before.
Sika wane zalaki libosobi bomi kanisela liboso bilembo sambo efungwama. Pele na mobu mobimba tokoleka liboso.
I was praying, our Lord. What was it?
Nazali kobonde la kuna kolo ezalaki nini?
And I looked standing before me, and there stood a man, and he was a judge, and he had a white wig on.
Natalaki pe na monaki liboso na ngai moto moko atelemaki azalaki zuzi pe alataki ekoti ya suki ya pembe.
The old judges of ancient days used to wear a white wig to show that he was a supreme authority.
Bazuzi ya tango ya kala bazalaki kolata ekoti ya suki ya pembe pona kotalisa ete azalaki na bokonzi likolo na nyonso.
And then when I seen Jesus with the white wig, I said it only vindicates the truth that we know that He is the supreme authority.
Na boye tango na mona ki Yesu nasuki ya pembe, na lobaki ete ezali bobele koko kisa solo oyo toyebi, ete azalina bokonzi likolo na nyonso.
God witnessed the same thing on Mount Transfiguration, said, "This is my beloved Son. Hear Him, the supreme authority."
Nzambe atatolaki likambo yango moko likolo na ngomba ya mbongwana pe alobaki, "Oyo azali mwana na ngai molingami. Boyoka ye. Bokonzi likolo na nyonso."
Then, back out there at the beginning of the seven seals, when those seven angels come down in that pyramid form.
Na sima kuna na ebandeli ya bilembo sambo, tango banje sambo yango bakitaki na lolenge ya pyramid.
Stood there and told me to return back here and speak on those seven seals and be with me.
Bazalaki wana pe bayebisa kinga ete na zonga awa pona koteya bilembo sambo yango. Ete akozala elongo na ngai.
He showed me what they were, the lost things.
Akotali sangai makambo oyo ezalaki, makambo oyo ebungaki.
I always thought it was sealed on the back of the book and it'd be something wasn't wrote in the book. But it turned out that it was made known that He cannot do that.
Nazalaka kokanisa tango nyonso ete ekangamaki na sima ya buku, pe ekozala eloko oyo ekomamaki na buku te. Kasi esalemaki ete eyebanaki ete akoki kosala bongo te.
It isn't something that's written in the book. It's something that's been hid in the book.
Ezali eloko moko te oyo ekomami na buku. Ezali eloko moko oyo ebombamaki kati na buku.
Or whosoever shall take one word from it or add one word to it.
Po moto nyonso akolongola liloba moko na yango to akobakisa liloba moko na yango.
So it is a mystery that's been in the book in these seven church ages.
Boye ezali libombami oyo ezalaki na buku kati na bileko sambo ya lingomba.
Each one of them produced a mystery. All about water baptism and these other things that they fumbled about so long.
Moko na yango ebimisaki libomba mimoko. Makambo nyonso na tina na libatisi na mai na makambo mususu nyonso oyo ba tatabanaki na tina na yango tango mulai.
Then when that went up, the big observatories from way down in California, from down in Mexico, over Tucson, everywhere taking the picture of it.
Na sima tango yango emataki likolo, biteleli ya minene longwa kuna mosika na California, kino na Mexico, na Tucson bisika nyonso. Bakangaki yango foto.
It's a mysterious sight.
Ezalaki eloko moko ya kokamwa, kotala na miso.
Brother Fred Southman there, sitting right back there, and I, Brother Gene Norman, standing right there present when it went up.
Ndeko Fred Southman kuna, oya fandi kuna na sima, nangai nandeko Gene Norman, tozalaki wana penza tango yango emataki likolo.
They took the picture, still they don't know what about it.
Bazwaki foto yango. Kasi kino lelo bayebi tina ya likambo yango te.
Here some time ago, everybody saying, "Look here, this looks like this, and that, them angels' wings, how they're folded in there."
Eleki tango mokiawa, bato nyonso bazalaki koloba, botalawa, ezali lokola boye, na mapapu ya banje wana, ndenge gumba mikuna.
One day, turning it to the right, looking, there was Jesus Christ, just as perfect as Hoffman ever drawn him.
Mokolo moko na balaki yango na ngambo ya mobali, na zalaki kotala, Yesu Kristo azalaki wana penza lokola Hoffman ayemaka ye.
It was standing there with a white wig on, looking back down towards the earth, showing that He's supreme authority.
Azalaki wana na suki ya pembe, akitisaki miso na se kotala mokili. Kotali saete azali na bokonzi likolo na nyonso.
The heavens declare it, the Bible declares it, the message declares it. It's all the same.
Likolo esakoli yango, Biblia esakoli yango, sango esakoli yango, nyonso motindo moko.
Supreme authority with the white wig on.
Bokonzi likolo na nyonso, nasuki ya pembe.
You see his black beard under. Many of you have seen the picture, we got it back there.
Bozali komona wandefu na ye ya moindo na se, mingi kati na bino basili komona foto yango. Tozali na yango kuna na sima.
Just turn it to the right, sideways, look at it.
Bobalo na yango na ngambo ya mobali na pembeni, botala yango.
There is just as perfect as if it was been photographed of him.
Ye wana ebongi bie penza ndenge ezalaki soki bakangaka ye foto.
They're looking at it from the wrong angle. You got to look at it in the right angle.
Bazali kotala yango na ngambo esengeli te. Bosengeli kotala yango na ngambo esengeli.
And only the Lord God can reveal which is the right angle.
E bobele nkolo nzambe nde akoki komonisa ngambo esengeli.
Turn it to your right, look at it.
Balola yango na ngambo ya mobali pe tala yango.
There he is, just as perfect as it had been photographed up there.
Tala ye wana ndenge esengelaki penza kozala soki bakangaka yango foto kuna.
The first time I ever seen him, he looked like the head of Hoffman. I'd never seen that before.
Mbala ya liboso na monaka ye, azalaki lokola moto ya Hoffman. Natikala komona yango liboso te.
In Billy Sunday's tabernacle years later, I saw it.
Na mongombo ya Billy Sunday, si mana mibu ebele, na monaki yango.
My house has never been without one of the pictures since.
Kobanda wana na zanga ka foto yango na ndako na ngai ata mokete.
Then here in the skies, seeing it the very God that I saw up in this vision out here, just a little boy out here by where this schoolhouse stands. He looked like that.
Na sima awa na mipepe na lobiete, nzambe moko oyo na monaki na emononeli awa, ezalaki ngai na ino mwana moke, awa na etelo oyo ezali, akokanaki na yango.
And here in the heavens, 33 years later, declare that it's the truth.
Pe awa na likolo, sima na mibu tuku misato na misato, etatoli yango, ete ezali solo.
That's the way he looks. Not some mystic something of somebody's idea.
Lo lenge lo kola wanande ye azali. Ezali eloko ya mo bomba no moko boye ya likanisi ya moto moko te.
Like in the Vatican, they got a Christ drawn over there with a little white ring of beard or a ring of beard around his chin, about half inch long, runs right around the top of his mouth like this, and call that the Christ.
Ndaki sa la Vatican bazali na na liyemi moko ya Kristo kuna, na mwa nzinga ya mandefu ya pembeto, nzinga ya mandefu na mbanga na ye, molayi pene na santimetre moko. Ezali zonga zonga na monoko na ye lokola oyo. Pe babengi yango Kristo.
That just puts in mind a Greek artist I seen one time in an ancient cathedral showing what Adam and Eve looked like. They looked like beasts or something.
Yango ekanisi singai mosali ya ntoki moko ya Greki na monaka mokolo moko na katedral moko ya kala. Kotalisaka ndenge Adam na Eva bazalaki lokola ba nyama to eloko moko boye.
That's what the carnal mind can perceive of some spiritual thing.
Yango nde likanisi ya bomoto ekoki komona na likambo ya molimo.
I think Adam was the most handsome man that ever lived, and Eve was a perfect woman in every way.
Ngai na kanisi ete Adama azalaki mobali kitoko koleka nyonso oyo ezala na bomoi. Pe Eva azalaki mwasi abongi bien na lolenge nyonso.
Now, carnal minds wraps up the thing in their own ideas. Then God sends down and unfolds the thing by his power.
Sikawa, makanisi ya bomoto eko bongisa likambo yango na ndenge ya makanisi na bango moko. Na simane nzambe akotinda pe akofungula likambo yango na nguya na ye.
That's exactly what took place here in the days of Ahab.
Yango nde salemaki penza awa na eleko ya Akaba.
Now, we find out that Elijah could say that because the message of the hour and the word of God were the messenger, the message, and the word was exactly the same thing.
Sikawa tomoni etelia akokaki koloba yango. Po sango ya tango naliloba na nzambe tomo tinda miyango sango naliloba ezalaki penza eloko moko.
The prophet, the word, the message. Messenger, message and message was the same.
Mosakoli liloba sango motinda mi sango na sango ezalaki motindo moko.
Jesus said, if I do not the works that's written of me, then don't believe me.
Yesu alobaki, soki nazali kosala misala oyo ekomamaki ipona ngaite na boye bondi mangaite.
That's good.
Ezali malamu.
Any man and his message is one.
Moto nyonso, nasango na ye bazali moko.
That's why today that they do not believe in doing the works of God, Because they do not accept the message of God.
Yango wana lelo bazali kondima te likambo ya kosala misala ya Nzambe, po bazali koyamba sango ya Nzambe te.
They don't believe the message.
Bandimi sango te.
But those who believe God's hour that we're living in, these things are hidden food.
Kasi ba oyo bandimeli tango ya Nzambe oyo tozali kobika kati na yango, makambo oyo ezali bilei ebombama.
Just think, God is so hid it that they look right at it and don't see it.
Boka nisana ino. Nzambe abombaki yango penza na lolenge ete bazali kotala yango penza na miso kasi bazali komona yango te.
The same way that Elijah blinded the Syrian army.
Ndenge moko Elia abomaki miso ya mapinga ya Syria.
The same way that God blinds the unbeliever from the true, genuine food of the child, the believer.
Ezali ndenge moko oyo Nzambe abomi miso ya mozangi kondima po na bilei ya solo solo ya mwana, mondimi.
What they call Noah a fanatic, building an ark, his eyes were open to the word of God and the promise.
Likambo oyo babengela ki Noah fanatik, kotonga kamasuwa miso na ye ezalaki ya kufungwama na liloba na Nzambe pe na elaka.
The very thing that they call fanaticism saved Noah and his family.
Eloko penza oyo bango babenga ki bilanda landa, nde bikisa ki Noah na libota na ye.
The very same thing.
Bomoni eloko ango penza.
The thing that people laugh at is the thing that we pray for.
Eloko oyo bato bazali kotiola, nde eloko oyo biso tozali koluka na mabondeli.
The thing that people call crazy, we call great.
Eloko oyo bato babenga ka bolema, biso tobenga ka yango monene.
What the world calls great, God calls foolish.
Oyo mokilie benga ka monene, Nzambe abenga ka yango bolema.
And what the world calls foolish, God calls great.
Pe oyo mokilie benga ka bolema, Nzambe abenga ka yango monene.
It's just exactly the contrast between the right and wrong.
Yango ezali penza bokeseni kati na malamu na mabe.
Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
Yesu Kristo azali motindo moko lobi lelo pe libela.
Remember, he went into his secret place by the plan of God, by the call of God, and the word of God.
Bomi kanisela. Akendeki esika na ye ya nkuku kokokana na mwango ya Nzambe, kokokana na mbela ya Nzambe, pe liloba na Nzambe.
Elijah entered into his secret place by God's foreknowledge, plan, and a call upon his life and according to the word.
Elia akotaki na esika na ye ya nkuku kokokana na boyebi liboso, mwango ya Nzambe, pe mbela ya bomoi na ye, pe kokokana na liloba.
If that ain't the way we entered, I don't know why we get there.
So kindendenge yango biso tokotela kite na ebi tendenge nini tokomi wana.
And notice, before the drought began, Elijah went into this place of secret for his living.
Pe botala, liboso bokauki ebanda, Elia akotaki esika ya nkuku oyo, pona bomo inaye.
A very type of before the judgment starts to strike the earth, the church is already called out, the bride's already chosen, and just waiting before the judgment strikes.
Elilingi malamu penza liboso ete kosambisa ma ebanda kobeta mokili, lingomba esila kobenga ma ebima, mwasi na libala asili koponama, pe azali bobele kozela liboso kosambisa ma ebeta.
Already waiting, eating the food of God, enjoying the blessings of God.
Asili kozelaka, azali kolia bilei ya Nzambe, azali kosepela na mapomboli ya Nzambe.
Any man in his normal mind knows that we're headed straight, we're right in the hour of judgment.
Moto nyonso oyo, moto na ye azali kosala malamu ayebiete tozali kokende semba, to belemi penza na tango ya kosambisama.
Look, Brother Banks, several of you men at sure tonight that stand out there on that mountain that morning.
Botala, Ndeko Banks, mingi nabino bato oyo bazalia wa napoko oyo, bozalaki kuna likolo na ngomba yango, na tongo wana.
And I want to speak about that mountain next Sunday morning, Lord willing.
Pe, Nalingi kolobela ngomba yango na tongo ya lomingo ekoya. Soki kolo alingi.
Got a great revelation, something further that I can't hardly keep telling tonight, but I have see.
Nazui emoni selimonene moko, likambo moko e bakisami oyo nazali kobunda po na lobela yango te na pokwa oyo. Kasi nazali na bomoni.
And it's just constantly, all the time, one thing happening after the other. See?
Pe ezali seko salema, mbala na mbala, tango nyonso, likambo moko sima na mosusu. Bomoni?
It'll never stop happening. For it was thus saith the Lord.
Eko tika la kako tika kusalema te. Pamba te ezalaki yango elobinkolo.
Every one of the year, thousands times thousands over the tape, heard me stand and say, thus saith the Lord. It'll be thus and thus.
Moko na bino nyonso awa, mbala nkoto na baband, bo sila koyoka ngai kotele mape koloba, yango elobinkolo, eko sale maboye na boye.
And even the newspapers and magazines have to declare it to be the soul.
Pe ataba zulunale na ba magazine esengeli kotato la ete, ezali solo.
They don't know what it's all about, but they've seen it.
Ba yebite likamonini nyonso wana elingi koloba, kasi ba mona kiango.
They don't know what it is, but they've seen it. Making the word exactly the truth.
Ba yebite oyo yango ezali, kasi ba mona kiango. Kotato laka ete liloba ezali penza solo.
When you stand out here on the river, that angel of the Lord came down that day 33 years ago, 1933 it was. Come down and spoke the things that he did.
Tuzalaki ya kotele maawa na ebale, mokolo wana oyo mwanje na kolo akitaki eleki mibu tuku misato na misato, to esale maki na mobu 1933, akitaki pa lobaki makambo ya lobaki.
Walked out many men stand up on the bank and said, what does that mean, Billy?
Nabimaki bato mingi bazalaki ya kotele mawana na eblibongo pe balobaki, elingaki koloba nini, Billy?
I said, that wasn't for me, that was for you. I believe, you don't. This went walking on.
Nalobaki, ezalaki pona ngai te, ezalaki pona bino, ngai na ndimi, bino te? Pe nakobaki nzela na ngai.
Then the pastor said to me, he said, you mean that you, with a seventh grade education, is going to go all over the world and pray for monarchs and potentates and kings and things?
Bongo mokenge nalobaki na ngai alobaki, olingi koloba ete yo, na boyebi ya kelasi ya ekole primaire, okokere na mokili mobimba, kobondela pona bankumu, bayangeli, bakonzi pe bongo na bongo.
Oh, I said, forget it.
Pe, oh, alobaki bosana yango.
I couldn't forget it. It was engraved upon my heart.
Na kokaki ko bosana yango te. E komamaki na motema na ngai.
Now, here 33 years later, everything he said has happened perfectly the way he said he would do it.
Sika wa botala sima na mibu tuku misato na misato. Nyonso oyo alobaki e kokisami penza ndenge alobaki ete akosala yango.
He's God and can't fail. He always keeps his word.
Azali nzambe pe akokiko kwe yate. Abate la katango nyonso lilobana ye.
He don't never doubt it.
Ye, botia tembe na yango atamo kete.
Now notice, he went in by the plan of God, foreknowledge, call of God, and the word of God, and went in before the drought set in.
Sikawa, botala, akota ki kokana na mwango na nzambe, boyebi liboso, mbela na nzambe, pe liloba na nzambe, pe akota ki liboso baka uki ebanda.
Now, we know that judgment is ready to strike.
Sikawa, toyebi ete ko sambi sama ebongi sami po ebeta.
Standing on the hill that day, Brother Banks Wood standing here was walking up the hill.
Na telema ki likolo na ngomba mokolo wana, elongo na ndeko Banks Wood oyo azaliawa. Tuzalaki komata ngomba.
Maybe I quote it again. So that build your faith for this prayer line is fixing to take place in the next 10-15 minutes.
Tango mususu na koloba yango lisusu. Po ekoli sakondi malabino. Po na molongo ya mabonde li oyo elingi kosale masi malaminiti. Zomi to zomi na mitano.
I was just walking ahead of Brother Banks.
Nazalaki kotambo la liboso ya ndeko Banks.
He was, I think he had left Sister Ruby when she was sick.
Azalaki na kanisete akendeki tango ndeko mwasi Rubi azalaki kobela.
And coming behind me, I noticed his face red.
Azalaki koya sima na ngai na mona kiete elongi na ye ekoma kimotane.
I looked back, I thought the heel might be a little hard from the pull. So I kind of slowed up.
Na bwaka kimiso na sima, na milo bela kiete tango mosusu koma tangomba ezalaki mwa pasi pona ye, bo enabandaki kotambo la malembe.
Right in them deserts, right up the hills like that, right where the angels of the Lord appear.
Kuna na biliki yango, bangomba etelema lolenge wana, esika banje na nkolo bamona naki.
It's heading right in that direction then, where they appeared a few months before that.
Boye tozalaki kokende semba na ngambo yango, esika bamona naka, mwaba sanza libosona yango.
As I went up the hill, the Spirit of God, when I turned around and looked on top of the mountain, he said, pick up that rock and say to him, thus saith the Lord. You'll see the glory of God in the next few hours.
Pe wana nazalaki komata ngomba molimo na nzambe, tango na baluka kina talaki likolo na ngomba alobaki, lokota libanga wana pe loba na ye, yango elobi nkolo. Okomona kembo na nzambe simala ngonga moke.
I just picked up the rock and said, Brother Banks, I don't know why. Throw it up in the air and I said, thus saith the Lord, you're going to see the glory of God.
Na lokota kilibanga yango pe na lobaki ndeko Banks. Na ebite pona nini, na bwaka ki yango likolo pe na lobaki. Yango elobi nkolo, okomona kembo na nzambe.
He said, that meant ruby.
Alobaki, ezalaki pona ruby.
I said, no, I don't think it had anything to do with you, Banks, or ruby, either one. I just think it was just saying, thus saith the Lord, something's going to happen.
Nalobaki, te, nandimite, te, likambo yango, etalaki yo, to moko nabino, Banks to Ruby, nakanisie te, elobaki bobele, yango elobinkolo, likambo moko elingiko salema.
And the next morning when we were standing there, many of the men, I don't know how many sitting here now, there's 12 or 14, 15 of us sitting there.
Na tongo elandaki, tango tozalaki na ino kuna, mingi na mibali yango, na ebite bato boni, bazalia wa asikawa, tozalaki bato zomi na mibali, to zomi na mine, zomi na mitano oyo, tofanda kiwana.
All of a sudden, a minister walked up to me and he said, Brother Branham, he said, my name is so-and-so, he said, I was one of your sponsors in California.
Mbala moko, motei moko, apusanaki epai na ngaipe alobaki, ndeko Branham, alobaki. Kombo na ngai songolo, alobaki, nazalaki moko na babongisi mayangani na yo na California.
I said, I'm glad to meet you, sir. Douglas McHugh.
Nalobaki, nasepeli kokuta na yo, monsieur. Douglas McHugh.
He said, I'm glad to meet you. Chuck hands with him.
Alobaki, nazali, nalobaki, nasepeli kokuta na yo. Topesa na kimbote aloboko.
He said, well now, I want to ask you a question. Said,
alobaki, sikawa, naliko tuna yo motuna moko, alobaki.
Roy Roberson, trustee here, Brother Woods, Terry and Billy and all, Brother McAnally and I don't know who all were standing there.
Roy Roberson, azalaki moyange liawa, ndeko Woods, Terry, na Billy, na ndeko McAnally, pe na ye Billy susu ba oyo nyonso bazalaki kunate.
And he said, I want to ask you something.
Pe ngai, nalobaki. Nalingiko tu na yo likambo moko.
He said, does the Lord ever give you visions out like this?
Alobaki nkola pesa kawepe mamono bisika ya libanda lokola oyo.
I said, yes, brother, but I'll come out here to kind of get away from it, to rest up.
Alobaki iyo ndeko, kasi na yaka awa mwamoke pona ko kima yango, pona ko pema.
Now I looked around like this and I seen a heavy set doctor looking at him and said, Reverend McHugh, this allergy in your eye will soon put your eye out. I've doctored you for 2 years and I can do nothing about it.
Natalaki pembeni boye pe na monaki monganga moko ya monene ako talaka ye alobaki. Reverend Matthews, na kala mingi te allergy oyo ezali na liso na yo ekoboma liso yango. Na sali siyo mibu mibale, kasi na kokiko sali suso loko moko te.
Now turn around to him, I said, what you asked me that for, your doctor told you the other day that allergy was in your eye.
Bongo na baluka ke pai na ena lobaki. Tino tunakinga yango, ezali pomonga nga na yo, ebisa ki yo, mokolo mosusu wana ete, ozali na allergy na liso na yo.
It's middle of the day, about 11 o'clock, he's wearing sunglasses.
Ezalaki katikati ya mokolo pe na ngonga ya zomi na moko, pe alataki maneti ya moi.
I said, the reason you're not wearing that because it's the sun, it's because your eye. He told you you're going to lose that eye.
Nalobaki, tina oyo, ozali kolata yango, ezali pona moite, ezali pona liso na yo. Ayebisa kiyo ete, liso yango, ekokufa.
He started crying. So that's right.
Pe abandaki kolela alobaki ezali solo.
I turned to walk around again, had a shovel in my hand. And I looked, I see him standing there looking at me, his eyes just as bright. I said, but thus saith the Lord. You're not going to lose that, huh?
Na balukaki pona kokende kotambola lisusu, nazalaki na pao na loboko. Pe natalaki na monaki ye wana, azali kotala ngai na miso na ye ekongenga. Nalobaki, kasi, yango elobi nkolo, liso yango ekokufate.
I was hunting with him this last fall. He can see better than me and anybody in the crowd.
Na oti na bokile longo na ye, na otone leki. Ako kiko mona malamu koleka ngai pe, koleka etonga na biso nyonso wana. Kasi ye.
And I seen an elderly lady pull down her stocking and raise up the side of her skirt.
Pe na mona kimo bange mwasi moko kokitisa soseti ya molai na ye pe, komatisa ngambo ya jipi na ye.
She said, son, if you see Brother Branham, tell him to pray for my feet.
Alobaki, mwana nangai. Soki omoni ndeko Branham, yebisa ye abondela apona makolo nangai.
Now look down there, little tumors hanging on her feet all around.
Pe natalaki angope, ezalaki lokola mwaba tumer na makolo na ye. Zinga zinga na yango.
I said, your mother's a gray-headed lady, my son, is he?
Alobaki, mama na yo azali na suki ya pembe. Mwana nangai, omoni?
She told you before you left, if you see me, to have me to pray for her feet. She's got little tumors like hanging over her feet.
Ayebisa kiyo liboso na yoko longwa ete soki omoni ngai, oyebisa ngana bonde la pona makolo na ye. Azali lokola na mwaba tumer. Bisika nyonso na makolo na ye.
He liked to faint.
Alingagi penza ko senzwa.
Said that's the truth.
Alobaki ezali ya solo.
I said, tell her not to worry. It'll be all right.
Nalobaki, yebisa ye amitungisa te. Nyonso wana yoko sila.
I started walking around, then I heard the voice of God speak, said, get out of the way quickly.
Na banda iko tambo la zinga zinga, bongo na yoka ki mongongo na nzambe koloba, elobaki, bolongwa wana noki.
Roy Roberson standing there knowing he was a veteran of the war. I put my hand on his shoulder. I said, Brother Roy, hide as quick as you can.
Roy Roberson azalaki wana, koeba ete azalaki mobundie tumba ya kala. Na simba kie na lipeka, na lobaki, ndeko Roy. Bomba ma, no kino kipenza.
So what's the matter?
Alobaki, likamonini.
I said, get out of the way, hide.
Alobaki, longwa wana, bomba ma.
I just started walking around, put my shovel down, turned around, took off my hat, and here he come.
Pena bandaki kotambo la zinga zinga, na kitisa kipao na ngai, na baluka ki, na longola ki ekoti na ngai, pe ye wana ayaki.
Glory of God falling in a whirlwind that tore the side of the mountain out. Like that, it blasted and shook the place like that, cut the top of the bushes out, just about 3 or 4 or 5 feet above my head.
Kembo na nzambe ekitaki na ekumbaki oyu epasolaki mopanzi ya ngomba, ndenge wana engulumaki pe eningisaki esika yango, ndenge wana ekataki songe ya banzete ya mike, pe na santimetre tuku libwa na mokama, to tuku mibale, mokama na tuku mitano, likolo ya moto na ngai.
Went back up like a funnel, like that, blasted again, and here it come 3 times.
E mataki lisusu lokola molongo sindenge wana, e ngulumaki lisusu pe, e zonga kimbala misato.
Then when it left the third time, Brother Banks Kamor said, that's what you just talked about.
Na simatangwe kendaki na mbala ya misato, ndeko Banks apusanaki alobaki, yangonde likambo ozalaki kolobela.
I said, yes.
Na lobaki iyo.
I said, what was it?
Alobaki ezalaki nini?
I said, God appears in whirlwinds.
Na lobaki nzambe. Amona na kakati na ikumbaki.
I didn't know whether you want me to tell the people or not.
Na eba kite soki alingaki na ebi sabato tote.
Then I went out and prayed a little bit. Then he told me I could tell him.
Na bongo na kendeki kobonde la mwa moke. Na sima aebi sakinga ete. Na kukaki koyebi sabango.
I said a judgment striking the west coast.
Na lobaki kosambi samande zaliko beta libongo ya westi.
Look at her today. Look what happened a few hours after that. Alaska sunk and now the whole thing is going under.
Botala yango lelo. Botala likamwesele makiba ngonga moke sima na yango. Alaska ezindaki. Pe esika wa esika yango mobimba ezaliko zinda.
We're entering into the judgment. Mercy's been spared.
To zaliko kota na kosambi sama. Mawa esiliko bwakama.
But thanks be to God, we got hidden food, spiritual food, that we're living on the goodness and mercy of the revelation of Jesus Christ in these last days, vindicating himself among his people. Amen.
Kasi matondi na nzambe tozali na bilei ebombama. Bilei ya molimo tozali kobika na bolamu pe mawaya emoniseli ya Yesu Kristo na mikolo oyo ya suka. Komitatolaka ye moko kati na bato na ye. Amen.
They went in. Elijah went in before the drought set in.
Ba kotaki, Elia kotaki liboso bokauki ebanda.
Thank God for being in before the judgment sets in.
Matondi nzambe pona kozala na kati liboso kosambisa ma ebanda.
Now's a time of coming out and going in. Getting out of those organizations, getting into Christ. A coming out and going in time for all true believers.
Sika wande tango ya kobima pe kokota, kobima na bibongiseli yango pe kokota kati na Kristo. Tango ya kobima pe kokota pona bandimi ya solo nyoso.
Then he was called and stayed in there. Remember, he never left that brook until God called him.
Na boy abengamaki pe atikalaki kuna na kati. Bomi kanisela. Atikala kobima na mokele wana te kino nzambe abenga kie.
And after the drought was about over, he called him out of there, down to a widow's house.
Pesi manaboka uki kokoma pene na kosila, abenga kie abima kuna, akende na ndako ya mwasi mokufe limobali.
Notice, he called this widow.
Botala, abenga ki mwasi mokufe limobali yoyo.
And this widow had not associated herself with the unbelievers. Took the mark of the beast during the drought.
Pe mwasi mokufe limobali oyo. Asangala kana bazangi kondimate. Baoyo bazwa kie lembo ya nyama na tango ya bukauki.
So he called her out to call Elijah to sustain this widow.
Na bongo abenga ki mwasi yango abima pona. Abenga ki Elia pona koleisa mwasi mokufe limobali oyo.
He just had one little cake, one little thing she's holding on to.
Batika la kibobele na mwa mokate moko. Mwa eloko moko moke oyo azalaki kobatela.
Elijah said, give that to me first. For thus saith the Lord, that barrel will not go empty, neither will a cruse run dry until the day that the Lord God sends rain upon the earth.
Pe li alobaki, liboso pesanga ineno yango, po yango elobinkolo, mbeki ya fufu ekosilate. Pe molangi ya mafuta eko kaukate kino mokolo nkolo nzambe, akotina mbula likolo na mabele.
Put God first, His word first.
Kutia nzambe liboso, iloba na ye liboso.
Notice, there was meal in the barrel. Every time she went after meal, there was meal in the barrel.
Botala, fufu ezalaki kati na mbeki. Mbala nyonso azalaki kokende kozwa fufu. Fufu ezalaki kati na mbeki.
There was oil in the cruse every time she went for it.
Mafuta ezalaki kati na molangi. Mbala nyonso azalaki kokende kozwa yango.
Why? Meal represented Christ in the meal offering.
Pona nini? Fufu ezalaki kotalisa Kristo na mbeka ya fufu.
The birds had to be set just right to ground every one of them.
Bambuma esengelaki kozala ya malamu penza. Ponyoso enikama.
Every bird of this meal exactly the same, showing that he is the same yesterday, today, and forever.
Mbuma moko na moko ya fufu yango ezalaki penza ndenge moko. Kotalisaka ete azali motindo moko lobi lelo pe libela.
That was the word, the bread of life, following the message to vindicate the word.
Wane ezalaki liloba, lipa ya bomoi, oyo elanda kansango. Pona kotato la liloba.
So is it today, friends.
Ezali pe bongo leloba ninga.
So is it today that the bread of life that the children eat on follows the message of God to sustain them during the time of the drought.
Ezali pe bongo lelo, lipa ya bomoi, oyo bana bazali kolia ezali kolanda sango ya nzambe. Pona koleisa bango na tango ya bokauki.
What if he stood in our presence today?
Ebongo soki azalaka elongo na biso lelo.
What if he stood in our presence right now?
Ebongo soki azalaka elongo na biso besa saipi.
He would act and do just exactly like he done the days when he was in flesh here on the earth.
Alingaki kosala makambo pe kosala penza ndenge asala kitango azalaki na nzoto awa na mabele.
The bride is part of the husband. The church is the same as Christ.
Mwasi na libala azali eteni ya mobali na libala. Lingomba ezali ndenge moko na Kristo.
The works that I do, shall you do also.
Misala mizalinga ikosala, bino pe bokosala yango.
And his word that done it.
Pe lilobande esalaki yango.
He told us that the things that he did, that we would do also.
Ayebisaki biso ete makambo oyo ye asalaki biso pe tokosala yango.
We notice here again, if the word is in us and has come to us as it did Elijah in that day, it'll do the same thing that he did. He'd feed on the secret things of God, which is hid from the world.
Tomoni lisusu awa ete, soki liloba ezali kati na biso pe, ekomeli biso ndenge, esalemaki na Eliya na eleko wana, ekosala likambo moko oyo ye asalaki, akolia biloko ya nkuku ya Nzambe oyo ebombamaki epai na mokili.
Again, it makes the message and the messenger as one.
Oh, lisusu yango ezali kokomisa sango na motindami eloko moko.
The spiritual food is ready and it's in the season now.
Bile ya molimo ebongisami pe ezali sikawa na eleko yango.
And each one of you can have this food if you wish it.
Pe moko na bino akoki kozala na bilei oyo soki olingi yango.
If you are willing to steal away from all of the unbelief of this hour, if you are ready to come into Christ, come into His promise.
Soki bondimi kokabwana na kozanga kondima nyonso ya ngonga oyo, soki bobelemi pona kokota kati na Kristo, kokota kati na elakana ye.
And remember His promises in Malachi 4, Luke 17, 30, also in St. John 14, 12, and how many more scriptures telling Joel 2:38, and all that He would do, or 2:28 rather, what He would do in these last days.
Pebo mikanisa ya bilakana ye, na Malakia mine, na Luka zomi na sambo tuku misato, pe na Yohane zomi na mine, zomi na mibale, pe makomi mosusu mingi, oyo balobeli, Yoele mibale tuku misato na mwambe, pe nyonso oyo akosala to kutu ya mibale tuku mibale na mwambe, makambo akosala na mikolo oyo ya suka.
And how the prophet said that it would be light in these last days, how it would work, what it would do, all the scriptures pointing to this last days, and that is Christ.
Pendenge mosakoli alobaki ete pole kozala na mikolo ye oyo ya suka. Ndenge kosalema makambo ekosala. Makomi nyonso oyo ezali kolobela mikolo oyo ya suka. Pe yango ezali Kristo.
If you can hide away in that now, in that secret place, you can eat and see the goodness and mercy of God.
Soki okoki komibomba kati na yango sikawa, na esika ya kukuwana, okoki kolia pe komona bolamu pe mawa ya Nzambe.
If you're sick, there's healing there.
Soki ozali na bokono, kubikisa maizali wana.
Remember when Elisha later on had called down after that meal offering that he had Christ and sustained the widow's house with it?
Bomika nisera tango Elisha, simana mwa tango akitisaki, simana yeko zala na mbeka ya fulu, Kristo aleisaki pendako ya mwasi mokufeli mobali na yango.
Notice, later on when he called fire down out of the heavens and so forth and proved his sending of God, the prophet's spirit.
Botala, simana mwa tango akitisaki, moto longwa na likolo, penyonso wana, atalisaki kotinda mana ye na Nzambe, molimo ya mosakoli.
Notice, in the wilderness when he was laying down there under the juniper tree, an angel come down with that same kind of meal and bake some cakes and fed him.
Botala, kati na biliki tango, alalaki kuna na seya nzete ya letama, mwanze moko akitaki na lolenge yango moko ya fufu. Alambaki mokate pe aleisaki ye.
And a little later on, he put him to sleep again and woke him up and he had some more meal cakes baked there for him.
Pesi maramwante yango moke, alalisaki ye lisusu mpongi. Pe alamusaki ye, Azalaki na mwa mikate koleka elamba mipona ye.
And he went in the strength of those cakes for 40 days.
Pena makasi azwaki na mikate yango atambola kimikolo tukumine.
Glory to God. He's the same yesterday, today, and forever.
Kembo na nzambe azali motindo moko lobi lelo pe libela.
Oh, how we love him. Spiritual food in its season.
Oh, ndenge tolinga kaye bilei ya molimo na eleko na yango.
Stop meat to take the children's bread and give it to dogs.
Ezali malamu te kozwa lipa ya bana pe kopesa yango na bambua.
Didn't Jesus say the same thing to the Syrophoenician woman?
Yesu alobaki likambo yango moko te na mwasi mo sula poenika.
He was sent to his own. That is right.
Atindamaki epai na baoyo ya ye. Ezali solo.
And that's who he came. He never went to the Gentiles.
Pe na baoyo nde ayaki. Akendeke epai na bato ya mabota ata mokete.
And now today he visits the Gentiles. And their time. And it's not me.
Pe sika wa lelo aye kotala bato na mabota na eleko na bango. Pe ezali malamu te.
You say, why is it that the message don't go out these great big places, these big crusades like amongst the denominations?
Okoloba, pona nini ete sango yango ekei na bisika minene oyo te, na mayanga ni minene oyo, lokola kati na bibongiseli?
It's not their food. It's not the church so-called food. It's the bride food.
Ezali bilei na bango te. Ezali bilei ya lingomba te. Ndenge benga maka. Ezali bilei ya mwasi na libala.
It's spiritual food in season.
Ezali bilei ya molimo na ntango.
It would make them sick at their stomach. It's too rich for them. See?
Eko pesa bango pasi na libumu. Ezali na vitamini mingi koleka pona bango.
See? You can't do it.
Bomoni, kokoka kosala yango te.
But for the children, it's bread. It's life. It's Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever.
Kasi pona bana, ezali lipa, ezali bomoi, ezali Yesu Kristo, motindo moko lobi lelo pe libela.
We're going to get too late if we don't start the prayer line now, so let us bow our heads just a moment.
Tango koleka mingi soki to bandi molongo ya mabonde lisika wate. Na bongo to gumba mito mwa moke.
Dear God, food in due season. Spiritual food.
Nzambe molingami. Bilei na tango elongo bani. Bilei ya molimo.
Something that the world knows nothing of.
Likambo oyo mokili eyebi eloko moko te.
How we hear our Lord say that night or that day down there at Samaria. The same place that Elisha walked up and said, while the dew will not fall till I call for it.
Koyoka ndenge nkolo na biso kolobana mpokwa wana, to mokolo wana kuna na Samaria, esika yango moko oyo Elisa akoma kipe alobaki. Mamwe kokweya te soki na bengi yango te.
Here stood Jesus there telling his disciples.
Tala Yesu atelemaki wana koyebisaka bayekoli na ye.
Say, Master, why don't you eat?
Balobaki, molakisi, pona nino leite.
He said, I have food that you know not of.
Alobaki, nazali na bilei oyo bino boyebite.
Truly, Lord, his food was to do the will of God, to see the works of God, the made manifest in his hour.
Ya solo nkolo, bilei na ye ezalaki kosala mokano ya nzambe. Komona misala na nzambe koko kisama na tango na ye.
He was there to see that it was done.
Azalaki wana pona komona ete salemi.
I do nothing except my Father shows me first. What the Father shows me that I do.
Na sala ka eloko moko te soki tata na ngai, ala kisingai yango te liboso. Oyo tata ala kisaka ngai, na sala ka yango.
And Father, so is it today.
Pe tata ezali pe bongo lelo.
The church, the true believer, the body of believers has access to food, spiritual food, that the nominals know nothing about.
Lingomba, mondimi ya solo. Nzoto ya mondimi, ezwi nzela ya kozwa bilei, bilei ya molimo, Oyo bato ya bibongiseli bayebi eloko moko te oyo etali yango.
The world knows nothing of this food, Father.
Mokili eyebi eloko moko te na bilei oyo. Tata.
But your church, your people, the bride of your son loves it.
Kasi lingomba na yo, libota na yo, mwasi na libala, ya mwana na yo, alingaka yango.
We have access to healing of our bodies when the doctors has failed.
Tozwi nzela ya kozwa lobiko ya nzoto na biso, na ntango minganga bakokite.
We have access to this.
Tozwi nzela ya kozwa yango.
It's one of the foods of God that He gave to His church and promised it in the last days. To his believing children.
Ezali moko na bilei ya Nzambe. Oyo ye apesa ki lingomba na ye. Pe alakaki yango na mikolo ya suka epai na bana na ye bandimi.
Father, help us to be believing children. For all things are possible to the believers.
Tata sunga biso po na kozala bana oyo bandimi. Po nyonso ekoki kosalema po na bandimi.
Granted, dear God. We ask it in Jesus' name. Amen.
Kokisa yango Nzambe molingami. Tosengi yango na kombo na Yesu. Amen.
I believe Billy told me that to give out some prayer cards.
Nakanisi ete Billy ayibisaki ngai ete bakabolaki bakalati ya mabondeli.
Does somebody tell me the letter that's on the prayer card? That's all.
Soki moto moko akoki koyebisa ngai letter oyo ezali na kalati ya mabondeli. Yango ne nyonso nalingi koyeba.
See, all right. Let's take C1, start off, get our line started.
C, malamu, tozwa C, moko, pona kobanda, kobanda kosala molongo na biso.
See, now they may be all ordered.
Bomoni, sikawa, bakoki kozala bisika nyonso.
Now, if everyone, well, see, I'm going to try this, I don't know where we do it or not.
Sikawa, soki bato nyonso, bomoni, nakomeka kosala boye. Na ebite soki tokoki kosala yango tote.
Or either we can just have a calling line, you sit still, it doesn't matter to me.
To pe tokoki kosala molongo ya kobenga bato. Bofanda kimya, ezalili kambo moko te pona ngai.
You'd rather come up here on the platform or have a calling line, it doesn't matter. Just either way.
Soki bokoki koya awa netumbelo, to kobenga na molongo nyonso mibale ezali penza mabete.
I'm just depending solely on the Holy Ghost.
Nazali kotale la bobele molimo mosantu.
I'm depending Him to defend this word that I preached.
Nazali kotale la yempo na kolongi saliloba oyo na uti koteya.
Brother George Wright, I believe it.
Ndeko George Wright, nandimi yango.
Since a little boy coming out your house many years ago, listen to that old whippoorwill sitting in the tree, I still believe that same message. I believe it's the same.
Uta bolenge na ngai nazalaki koya na ndako na yo eleki mibu mingi koyoka ndeke wana angulevant na nzete nazalaki kokoba kondima sango moko yango na ndimiete ezali motindo moko.
All right, I see they're clearing back here for a prayer line.
Malamu, na moni ete bazali kopesa nzela awa sima mpona molongo ya mabondeli.
All right, prayer card C number 1, 2, 3, 4, 5. Come first and stand right here.
Malamu, kalati ya mabonde lise, motango ya liboso, mi bale, mi sato, mine, mitano, boya na ino kotele mawabu.
If you can't get up, if you just raise your hands, some of them will come pack you.
Soki okoki kotele mate, tombola bobele maboko, bamosusu kati na bango bakoya komema yo.
What is it? Yeah. Prayer card C, 1, 2, 3. 4, 5.
Ezali nini? Iyo. Kalati ya mabonde lise, moko, mibale, misato, mine, mitano.
And I notice, you that do not have a prayer card.
Pe, sikawa botala. Bino baoyo bozali na kalati ya mabonde lite.
Now I haven't had a prayer line of this type for a long, long time.
Sikawa. Na sala molongo ya mabondeli ya boye kala, kala penza.
How many remembers my commission when we built the tabernacle?
Batoboni bazali koyeba lisusu etinda na ngai. Tango totonga ki mongombo oyo.
Said, do the work of an evangelist. Didn't say I was an evangelist, said do the work of an evangelist. Hmm?
Alobaki, salamo sala ya mo palangani si sango malamu. Alobaki te ete nazalaki mo palangani si sango malamu. Alobaki, salamo sala ya mo palangani si sango malamu. Bumoni?
But the hour will come when that's to be changed. That hour is arriving.
Po, tango moko eko ya wana sango eko bongwana. Gonga yango ezaliko ya.
All right. Now, in this, you can't mix two or three different ministries together. Pastor and evangelize the same time.
Malamu, sikawa kati na yango ye. Okokiko sangisa misala ya kote ya mibaleto misato ekesenite. Kozala mokenge lipe kopalanganisa sango malamu mbalamoko.
You can't be a prophet and maybe a pastor at the same time. Because you have different works, different ministry.
Okokiko zala temo mosako lipe tango mosusu mokenge li mbalamoko bomoni. Po bozali na misala ya kokesana. Mosala ya kote ya kokesana.
But the Lord gave me what I should do in my message.
Kasi nkolo apesa kingai makambo na sengela kiko sala na sangorangai.
But then he said, do the work of an evangelist. Make full proof of your ministry, for the hour will arrive when they will not endure sound doctrine.
Kasi na sima alobaki, sala mosala ya mopalanga isi sango malamu. Kokisa penza mosala ya koteya na yo malamu. Potango moke koya, wana ekoyoka kabato mateyo na sembote.
If that hasn't come now, every church denomination has turned me down. They wouldn't endure sound doctrine.
Yango penzande esili koko masikawa. Bibongi seli nyonso ya mangomba ebo ingai. Baboi koyoka Mateo ya sembo.
But after their own lust, they'll bring their own teachers in. And they'll be turned into fables.
Kasi pola konyumi tisa matoi na bango, bakoyanga nisa balakisi kobila posa na bango penza. Pe, bakobongwa koyoka masese ya pamba.
And they will do great things of exploit, like Jambres and Jambes that withstood Moses. But their folly will be made manifest.
Peba kosala makambo minene ya kokamwa. Lokola ya mbele na yane. Baoyo batelemela kimose. Kasi bolema na bango ekozala polele epai na bato nyonso.
All right. Impersonations. You see how Jambres...
Bomoni. Bomoni, malamu. Bame koli. Bomoni, lokola ya mbele.
And God in heaven knows that lays right there in the corner of that tabernacle stone since 1933. Wrote on a page of the Bible. Laying right there.
Pe, nzambe na likolo ayebi ete ezali wana penza kati na libanga. Ya mongombo wana. Ya litumu uta na mobu 1933. E komama na lokasa ya Biblia ezali penza kuna.
Look how they've done it. Look what's come to pass.
Bota la lolenge basala ki yango. Botala makambo sale maki.
Impersonations, just a day.
Bamekoli, yango penza.
So let them alone. Their folly will be made known in the same manner as Jambres and Jambes was.
Alubaki botika bango, bolema na bango, ekozala epai na bato nyonso pela moko, na yambele, na yane.
Here we are in that day.
Tala, tokomi na mokolo yango.
I've seen the church then when it's just laying a cornerstone, people hanging in the sills and all around. Standing around the walls of the tabernacle.
Na mona kilo sambo na elekoana tango tozalaki kotia libanga ya litumu. Bato baye kemeki na maninisa pe bisika nyoso. Batelemaki pembeni na bitutu ya mongombo.
There you are.
Yango penza.
They said when it carved up, the people of the city here said within the space of 6 months.
Bato balobaki tango esalemaki bato ya engumba oyo balobaki. Na kati ya sanza motoba.
Us with $1.80 to build a tabernacle. A lot of the garage people done decided it was going to be their garage. But it's still a sheep pen for God's sheep.
Bisoto zalaki bobele na dolar moko na santimi tuku mwambe. Pona kotonga mongombo. Babongisi mituka mingi basilaki kozwa mokano ete. Eko koma esika na bango ya kubongisa mituka. Kasi kino lelo, ezali lopango ya pate mpo na bampate ya Nzambe.
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right.
Moko mibale misato mitano motoba sambo mwambe libwa zomi. Se motoba sambo mwambe libwa zomi. Malamu.
Now, I the Lord have planted it. I'll water it day and night, lest some should pluck it from my hand.
Sikawa, ngai yawe na lona kiango, na komwangisela yango mai butupe moi po moto mokote, abotola yango na loboko na ngai.
Look at the criticism.
Bota la matongi.
No denomination back up.
Ebongiseli ata mokote po na kosunga yango.
No churches like it around the country here.
Lingomba ata mokote lokola yango na ekolo moyo mobimba.
No Pentecost in the country, nothing else to sustain it.
Pentecosta tamokote na ekolo mobimba eloko mokote pona kosunga yango.
Everybody against the water baptism, everybody against all these other things.
Bango nyoso batelemela kili batisi na mai. Bango nyoso batelemela ki makambo mosusu nyoso yango.
Even to my own family, my own daddy turned me away from the door. I got my clothes in a little paper sack and went and lived in New Albany. Right.
Atana libota na ngai moko, papa na ngai moko abengana ki ngai na ndako. Na tiaki bilamba na ngai na mwa saki moko ya papier pe na kendeki kufanda na New Albany. Ya solo.
But through many dangers, toils, and snares, I have already come. It's grace that brought me safe this far.
Kasi na nzela ya makama minyoko pe mitambo mingi na sila kikoleka. Ngolunde bateli ngai mosika boye.
I'm 56 years old and soon I've got to cross the river.
Na komi na mibu tuku mitano na motoba pe tikali moke na kati sebali.
Grace will take me on.
Ngolu ekokoba komemangai.
And I've been there 10,000 years bright shining as the sun.
Tango na kozala kuna mibu koto zomi. Kongenga makasi lokola moi.
We'll have no less days to sing God's praise than when we first began.
Tokozanga teko yemba masanjoli ya Nzambe koleka mikolo ya ebandeli.
Oh, how I love Jesus. He's all the world to me.
Oh, ndenge na lingi Yesu, azali nyonso pona ngai.
All right, how many did we leave off? 10?
Oh, malamu. Batoboni, nasuka kiwapi. Zomi.
Can we take some more? All right.
Tokiko bakisa bamosusu. Malamu.
What was the 10? 15? All right, see, 10 to 15. Wherever you are, if you can stand up and get in.
Tokoma kiwapi. Zomi. Zomi na mitano, malamu, se, zomi kino, zomi na mitano, ata uzali wapi, soke kuhiko tele mapeko kota na molongo.
I say, huh? All right, see, 15 to 20 then.
Ulubi nini? Huh? Malamu, se, zomi na mitano kino, tukumi bale na sima.
That'd be, see, 15 to 20, that'd be 10 more people.
Ezala se, zomi na mitano kino tukumi bale, bato zomi nde babakisami.
We see through the line stand there, we don't get them crowded.
Tomoni, bomoni kuna esika molongo yango ezali, tolingite ete bato bakangama yakoleka.
Well, all right, now give me your undivided attention, we won't be long.
Pe toko maramu, sika bola nangai na bokebi nyonso penza. Toko umelate.
But now, oh, what a hour, what a time.
Kasi sikawa, oh, ngonga nini boye, tango nini boye, na kosepela ete moto nyonso ako kakolinga nkolo.
I wish that everybody could love the Lord.
Na kosepelete moto nyoso ako kakolinga nkolo.
I wish that we could all just come to that spot to realize the potential of this minute.
Na kosepelete biso nyoso toko kakokoma isika wana ya kososola makoki ya miniti yoyo.
Let's try it. Just give me your attention.
Tomeka yango. Bola nangai na bokebi penza.
What are we trying to do here?
Likamonini tozali koluka kosala awa.
We are placing God's word to a test.
Tozali kolekisa liloba na Nzambe na momekano.
Elijah done the same thing. Walked out upon the mountain after he knew that he was sent from God to do it.
Elia pe asalaki ndenge moko. Amataki likolo na ngomba simana ye koyeba ete atindamaki na Nzambe mpona kosala yango.
He said, now let's prove who's God. Let the God that answers before be God.
Alobaki sikawa totali sapolele nani azali Nzambe. Tika Nzambe oyo akoyanola na moto azala Nzambe.
And the heathens cut, or they were sure, no, the heathens know fire wasn't going to fall, so they screamed and carry on.
Pe bapakano, bazalaki komi kata kata, oh, koloba, eh, natembete. Bapakano, bayebaki ete moto eko kitate. Na bongo bazalaki ko ganga pe ko belela.
But Elijah knew it was going to fall, because he had a vision from the Lord.
Kasi Elia ayebaki ete eko kita. Pamba te azalaki na emono neli longwa na nkolo.
You say he had a vision?
Okolo ba azalaki na emono neli?
Yes, sir.
Iyo, monsieur.
When he got everything laid in order, he said, Lord, I've done all this at your command.
Tango asilaki kobongisa makambo nyonso alobaki. Kolo, nasali nyonso oyo kokokana na etinda na yo.
And then the fire began to fall.
Nasima moto ebandaki kokita.
When God's word is kept to the letter, and it's God's business to take care of the rest of it.
So kililoba na Nzambe etosami na mobimba na tango wana ezali likambo na Nzambe pona kotalela makambo etikali.
Just asked you to lay it out there.
Asengi na yo bobele ete otia yango wana.
And be sure that you're called to lay it out there.
Pe ondi misama ete obengami pona kotia yango wana. Bomoni?
If you are, he'll take care of the rest of it.
So kionde, akotelela makambo etikali.
Now here will be people coming through this line that I'll be praying.
Sikawa, awa ekozala pona bato, bakoleka na molongo oyo, na kubonde la pona bango.
Well, you're just about to the wall now. All right, to the line to start.
Sikawa, bukomi penza kino pembeni na itutu, malamu. Pona kubanda molongo yango.
Now, first, at least somewhere here in the building, some people.
Sikawa, liboso esika moko boye awa kati na ndako, ezali tango mosusu na bato.
How many of you are sick and don't have a prayer card? Raise up your hand.
Bato boni awa bazali na bokono kasi, bazangi kalati ya mabondeli. Botombo la loboko.
Just all over.
Bomoni, bisika nyonso.
Now you know, if our Lord, and I believe he will, if he's the same yesterday, today, and forever.
Sika boyebi ete soki nkolo na biso. Pe nandimi ete akosala soki azali motindo moko lobi lelo pe libela.
He run prayer lines. People come to him in great lines, multitudes. He touched them, blessed them.
Asala ki milongo ya mabondeli. Bato bayaki epai na ye na milongo milai. Ebele na bato. Azala ki komoma bango, kopambola bango.
Then he stopped sometime and said, who touched me?
Nasima atelemaki mwa moke pe alobaki. Nani asimbi ngai?
Look around, told a woman what she touched him for, and said her blood issue was gone. Her faith had made her whole.
Atambusaki miso, ayebisaki mwa simoko, tina nini, asimbakie. Alobaki ete, kotanga ya makila na ye esilaki, kondima na ye bikisakie.
Why she turned around and said, well, I don't know, Lord, I've had this long time. It wouldn't happen. No, it wouldn't happen. No.
Bongo sokia baluka kipa lobaki. Na ebite nkolo. Na ome na yango tango molai. Elingai ko sale mate. Te. Elingai ko sale mate. Te.
Why if he told the seraphim open them? Because of this word that you said, your daughter, the devil's gone out of her. What say, well, now Lord, I want you to do it this way.
Bongo sokia lobaki na mwasi mo sulamponika. Pona liloba oyo lobi, mwana na yo ya mwasi molimo mabe asili kobi makati na ye. Bongo soki alobaki, sika wankolo, na lingaki ete yo osala yango boy.
The devil's still been in the girl.
Molimo mabe yango alingaki kokoba, kozala kati na mwana mwasi yango.
But she expected to find her child the way he said she'd find her.
Kasi atiaki elikia ete, akokuta mwana na ye ndenge alobaki ete akokuta ye.
Now, he told us, if thou canst believe, if you can say to this mountain, be moved, and don't doubt in your heart, but believe that what you've said will come to pass, you can have it.
Sikawa, alobaki na biso, soki okoki kondima, soki okoki koloba na ngomba oyo, longwa wana, pe otitembe na motema na yote, kasi ondimiete likambo olobaki ekokokisama, okoki kozwa yango.
When you pray, believe that you receive it, it'll be given to you.
Tango obondeli ndima ete ozwi yango ekopesa mela yo.
What a problem.
Oyo nde elaka.
Now, the man who preaches the social gospel don't believe that at all.
Sikawa, moto oyo ateyaka sango malamu ya kosepeli sabato andimaka yango ata mokete.
He'd walk up to the door, look in, or stand there, and say, well, just another bunch of holy rollers, and walk away.
Ako yatene kuke, ako tala na kati to, ako tele mawana pe, ako loba. Hey, ezalie tonga mosusu ya batuntuki. Pe akena ye.
But he don't know that this is the hidden food.
Bomoni, kasi ayebite ete oyonde bilei e bombama.
He don't know that this is a secret thing that's hid from him.
Ayebite ete oyonde eloko yankuku oyo e bombamelie.
He doesn't know it. It's pitiful. A mind that's naked, miserable, blind, and don't know it.
Ayebi yangote ezali mawa, likanisi oyo ezali bolumbu, ya mawape ekufa miso, kasi yebi yangote.
That's a bad thing.
Wan ezali eloko moko mabe.
Oh God, let me die first, but don't ever get me like that.
Hey, nzambe, tika atana kufa na ngali boso, kasi kotika ngai te, kokoma ndenge wana.
I'd rather die. Yes, sir, to do that.
Malamu na kufa, iyo misi. Nesika ya kusala yangu.
I think every one of us would, wouldn't we?
Na banzi, moko na biso akolinga bongo boyete.
But now, God has promised us these things in the last days.
Kasi sikawa, nzambe alakaki biso makambo oyo na mikolo ya suka.
Malachi 4 said that Jesus Christ would come down and impersonate himself in human flesh, like he did at Sodom. That's right.
Na malaki amine, ekomamiete Yesu Kristo akokitape, akomitali sayemo kokati na nzoto ya moto. Ndenge asalaki na Sodoma. Ezali solo.
He said the world would be in a Sodom condition.
Pe elobamiete mokili ekozala na lolenge ya Sodoma.
And said as it was then, the Son of Man will be revealed that day.
Pe loba miete, ndenge salemaki na tango wana, mwana moto akomoni sama mokolo yango.
See, this man that come down in the form of a man, which is Elohim, by Abraham, before this promised son came.
Bomoni, moto oyo akitaki na lolenge ya moto, oyo ezalaki Elohim, pona Abraham, liboso na koya ya mwana na ilaka.
Look what it was, Abraham said it was God.
Botala oye salemaki Abraham alobaki ete ezalaki nzambe.
And the Bible said there were three men came to him. Dust on their clothes, travel, sat down, eat like man.
Bebibi elobi ete batomisa tobayaki epai na ye. Na putulu na bilamba, na bango, kati na mobembo, bafandagi pe baliaki lokola bato.
And Jesus said, just at the time the world gets in a Sodom condition, then the Son of Man would reveal himself again.
Pe Yesu alobaki, bobele tango oyo mokili, ekokoma na lolenge ya Sodoma, boye mwana na moto akomimoni sa ye moko lisusu.
Not Son of God, Son of Man. See? Would reveal himself.
Mwana na nzambe te, mwana na moto, pomoni, akomimoni sa ye moko.
Now, mark that with what the last prophet said. Behold, I send to you Elijah the prophet, and he will restore the hearts of the children back to the fathers. See?
Sikawa, boko kanisa yangona oyo musakoli yasuka alobaki. Tala, nakotinde labino Elia musakoli. Pe ya kozongi sami, mitema ya bana epa ya batata. Bumoni?
A message to bring him back to the Bible. And the Son of Man will be revealing himself in that day.
Sango moko pona kozongi sa bango na Biblia. Pe mwana na moto, akomimoni sa ye moko na mokolo wana.
And at that day, of the sounding of the last church age, the seventh angel, the mysteries of God shall be made known in that day.
Pena mokolo yango ya koyula na elekoya lingomba ya suka mwanje na sambo, mabomba mi ya nzambe, ekoyeba na mokolo yango.
The seven seals have been broken.
Bilembo sambo ekufungwama.
The mysteries of all these churches and things, how they happen and what taken place.
Mabomba mi ya mangomba oyo nyonso pe makambo nyonso ndenge esalemaki pe nini esalem lolenge nini likambo nini esalemaki.
See, they don't know it.
Bomoni, bayebi yango te.
Jesus said, you blind Pharisees, if the blind leads the blind, don't they both fall in the ditch?
Yesu alobaki, bino bafalisai bakufi miso. Alobaki, soki mokufi miso, azaliko kamba mokufi miso. Bango mibale bako kweya na libulu, boyete.
See, that's the reason those people don't see that.
Bomoni, tina wanande bato yango bazaliko mona yango te.
The mystery of it is, those seals, each one of those churches made an organization and got into it. And that's one of the secret things that's been wrong before God.
Libomba mi na yango, bilembo wana, ezaliete moko na mangomba yango, esalakie bongiseli pe, ekota kikati na yango. Pe yango nde moko na makambo ya sekele. Oyo ezalaki mabe na miso ya nzambe.
You see it, Dr. Lee?
Bomoni yango, Dr. Lee.
See, look, it is, that's the thing right there. That's one of the secrets.
Bomoni, botala, ezali yango, wanande likambo penza, wanande moko na basekele yango.
They organized and, see, it was completely out of the will of God.
Bakoma kie bongiseli pe, bomoni, bazalaki penza libanda na mokano ya nzambe.
And that will be exposed in the last days. And lead the people not to a creed or a denomination, but back to the true word.
Likambo yango ekotali sama polele na mikolo ya suka, pe kome mabato na endimelito na ebongiselite, kasi ekozongi sabango na lilobaya solo.
And the true word will come to a certain group of people, and the Son of Man will reveal himself in the midst of them, the same yesterday, today, and forever.
Pe liloba ya solo ekoya epai na etonga moko ya bato, pe mwana na moto akomimonisa ye moko kati na bango. Mutindo moko lobi lelo pe libela.
Oh, my. Oh, I love that.
Oh, la la. Oh, nalingi yango.
I love to brag on him. I love to make him big before the people.
Nalingaka. Nalinga kokumisa ye mingi. Nalinga kokomisa ye monene liboso na bato.
I don't have to make him big. He's already big.
Nasengeli kokomisa ye monene te. Asila kozala na ye monene.
He's so high you can't get over him, so deep you can't get under him, so wide you can't get around him. And yet you got room in your heart for him.
Azali likolo penza kokikoleka likolo na ye te. Azali na bozindo penza kokikoleka na se na ye te. Azali monene penzo kokiko zunguluka yete. Kasi ata bongo ozaine sika kati na motema na bino pona ye.
Won't you receive him?
Bokulinga kuliamba ye, boyete.
How wonderful our Lord is.
Kolo na biso azali malamu penza.
All right. Now, let's get real quiet, everybody.
Sikawa, tofanda penza kimya biso nyoso.
Now we've talked about this. And now, the thing of it is it true?
Sikawa, tolobela ki likambo oyo. Sika likambo ezaliete, yango ezalia solo.
Now, there may be some strangers in here.
Sikawa, eko kiko zala na bapaya au atango mosusu.
I might say if to you, if Christ is the same yesterday, today, and forever, what would he do in this minute?
Na kokiko loba soki, nabino, soki Kristo. Azali motindo moko lobi lelo pe libela. Alingaki kosala nini? Na miniti yoyo.
He'd do the same thing that he did when he was here before.
Alingaki kosala makambo moko oyo asala katango azalaki ya waliboso.
Is that right?
Ezali solo.
The people's faith would touch his garment and he'd turn like he did the woman at the well and he did other places and he perceived their thoughts.
Kondima ya bato elingaki kosimba elambana ye, pe alingaki kobaluka. Ndenge asalaki pona mwasi wana na libulu ya mai. Pe ndenge asalaki bisika mosusu. Pe azalaki koyeba makanisi na bango.
Now, you say, could he heal me?
Sikawa okoloba akoki kobikisa ngai?
His word said he's already done that.
Liloba na ye lobiete asila kosala yango.
But the thing of it is to make himself known that he's here.
Kasi likambo ezali ete esengeli na ye moko komitalisa ete azali awa.
Now, he appeared in the physical body, looked just exactly like Hoffman's head of Christ at 33. And blood running out of his hand and so forth, nail scars all over him. I wouldn't accept it. No.
Sikawa, soki amonani na biso awa na nzoto ya mosuni, kokokana penza na moto ya Kristo na mibu tuku misato na misato ya Hoffman, na makila ezali kotanga na loboko na ye, pe bongo na bongo, na bilembo ya sete na nzoto na ye, ngai na kundima yango te, tete.
When he comes himself, every eye shall see him, every tongue shall confess him, and as the lightning cometh from the east and to the west, so shall it be. See?
Tango koya ye moko, miso nyoso komona ye. Ndemo nyoso ekotato la ye. Pe lokola moye bimaka na esti kino na westi, ekosele mapende nge wana. Bumoni?
We don't believe these cults and clans. We believe God is the Word.
Biso tondimaka minzambi na bitonga wana te. Tondimaka ete nzambe azali liloba.
But he embodies himself, taking your body and my body. He gives you gifts, gives me gifts, and through these gifts, he makes himself known.
Kasi alati nzoto yemoko, azwi nzoto na yope nzoto nangai. Pe apesi yo makabo, apesi ngai makabo. Pe na nzela ya makabo yango, azali komitali sa yemoko.
That's the secret food.
Yango nde bilei yang kuku.
No matter how much you make yourself known by me, you've got to believe it. You've got to have a gift of faith too, to believe it.
Ata mitalisi ye moko na nzela na ngai ndenge nini, osengeli kondima yango, pe osengeli kozala, pe na likabo ya kondima, pona kondima yango.
You believe that?
Bondimi yango?
Yeah. And now, if he will manifest himself in that manner, will you believe him?
Pesikawa soki akomitali sa ye moko na lolenge yango bokondima ye.
With all your heart, you'll believe.
Na motema na bino mobimba bokondima ye.
Oh, how wonderful. Just waiting on him. Just waiting to see what he says.
Oh, ezali malamu penza. Nazali bobele kozela ye. Nazali bobele kozela komona likambo nini ya koloba.
Here's a man standing here. I've never seen him in my life as a Noah.
Tala mobali moko atelemi awa. Na mona ye na inote na bomo inangai. Na boyebi inangai.
Looks like a good, strong, healthy man. And he probably is. I don't know. But he's standing there.
E mona ni lokola azali moto malamu. Makasi pena nzoto kolongonu. Pe tango mosusu azali bongo na yebite. Kasi atelemi awa.
Now, I could go lay hands on that man and pray for him, ask him if he'd believe.
Sika, nakokiko kende kotia maboko likolo na moto yango pe kobonde la pona ye, kotuna ye soki akondima.
He could stand here and tell me, say, I want you to pray for so-and-so, and fallen arches, I got a headache constantly, I got ulcers in my stomach or something.
Akokiko telema awa pe koyebisa ngai ete na lingi ete obondela pona songolo pakala. Pe nazali na likaka ekomi papala. Na yokaka moto pasi tango nyonso. Nazali na pota na likundu na ngai. Toa iloko moko bongo.
I don't know. He could say any of those things.
Ye. Na ebite, akokiko loba moko na makambo wana.
I'd say, all right, sir, brother, I'll lay my hands up on you, pray for you. That would be perfectly all right.
Ngai na koloba malamu, misye, ndeko. Na kochama boko likolo na yo pe na kobonde la pona yo. E kozala penza malamu mingi.
That's exactly what we've done all down through the age. Is that right?
Yango penza nde makambo to salaki. Tango nyonso na eleko. Ezali solo.
But remember, Jesus said it would be different just at the time of his coming, like it was in the days of Sodom.
Kasi bomi kanisela, Yesu alobaki ete kozala ndenge mosusu penza na tango ya boyei na ye. E kozala ndenge ezalaki na mikolo ya Sodoma.
And the man that came up had his back turned to the tent where Sarah was. And he said, not Abram now, Abraham.
Pe moto oyo ayaki kuna apesaki mokongo na ema epai Sara azalaki. Pe alobaki Abraham te. Sikawa Abraham.
He is Abram the day before. But he met a vision. And the Lord told him that I'm going to change your name.
Pomoni azalaki Abraham kole utaki koleka. Kasi azwaki emononeli penkolo ayebisaki yete. Na kubongo na kombo na yo.
And here is the Lord himself in the form of a man eating and drinking with him.
Pe tala awa, kolo ye moko na lolenge ya moto, azali kolia pe komela elongo na ye.
Said Abraham, where is your wife Sarah? S-A-R-R-A-H, not S-A-R-R-A.
Alobaki, Abraham, wapi mwasi na yo, Sarah, S-A-R, R-A-H, kasi S-A-R-R-A-T.
He said, she's in the tent behind you.
Alobaki azali kati na ema na sima na yo.
That I'm going to visit you, according to my promise 25 years ago.
Alobaki, na koyako tala yo kokukana na elaka na ngai eleki mibu tuku mibale na mitano.
And Sarah kind of laughed to herself.
Pe Sarah asekaki mwa moke kati na ye moko.
He said, Sarah laughed in the tent just then, saying, how can these things be?
Alobaki, Sara sekaki kati na ema sena ngonga wana, koloba, makambo oyo kosale mandenge nini?
Is there anything too hard for God? Nothing else.
Izaina likambo moko oyo lekingu ya pona yawe, bumoni? Iloko moko te, te, monsieur.
Now he's that Jesus promised that he, the Son of Man, which is the Word.
Sika walobaki, Yesu alakaki ete, ye mwana na moto oyo ezali liloba.
You believe that?
Bondimi yango?
Would come in the last days and would reveal himself in the time that the world was like Sodom and Gomorrah.
Akoyana mikolo ya suka pe akumimoni sa ye moko. Na eleko oyo mokili ekokoma lokola Sodoma na Gomorrah.
You believe that's right?
Bondimi ete ezali solo.
Before we have one prayer, some of you out there pray. See if the Son of Man is still the same yesterday, today, and forever.
Liboso to bonde la libonde li moko, ba mususu kati na bino kuna, bo bonde la pe, bo tala soki mwana na moto, akobi kozala motindo moko, lobi le lope libela.
Just ask if he is. Say, Lord, the man don't know me, but I know that you're the same yesterday, today, and forever. If he tells you that.
Botu na bobele soki ye azali. Boloba, kolo. Moto yangwa yebi nga ite. Kasina yebi ete. Uzali motindo moko lobile lope libela. Botala soki ako yebi sabino yango.
Yes, sir. Now, raise up your head just a moment.
Iyo, misye. Sikawa botombo la moto mwa moke.
It's behind me. It's a child. It's burning up right now with a fever.
Ezali simalangai, azali mwana moke. Azali na moto makasi ya fievre sikawa.
It's a little girl.
Azali mwana moke ya mwasi.
You're from out of town.
Boti libanda na engumba oyo.
The child has a stomach trouble.
Mwana ngu azali na pasi ya likundu.
It did. Just believe.
Azalaki yango, ndima kaka.
Now is that what he said he would do?
Sikawande yango likambo alobakete ya kosala.
I've never seen that person in my life. God in heaven knows that.
Namona na ino moto yango na bomo inangaite. Nzambe na lola ayebi yango.
This man here, he looks very strong and healthy. But you see that shadow over in there?
Moto oyo azali komona na ete azali makasi.
Penza nanzoto kolongonu. Kasi bozali komona elilingi wana likolo na yekuna.
That means, unless God helps him, he ain't gonna be here very long.
Elingi koloba soki nzamba sungi yete, atikali lisusu na tango mulaya wate.
Got cancer. In your lung.
Azali na cancer. Ezali na pumo na yo.
Now the Son of Man is here.
Sikawa mwana na moto azali awa.
Got a burden on his heart for a little boy, a little child. Is that right?
Azali na mokumba na motema na ye pona mwana mobali moko ya moke. Mwana moko ya moke. Ezali solo.
You believe God can tell me what's wrong with that child?
Undimiete nzambe akokiko yebisangai pasi ya mwana yango.
Can. He has little blackout spells like a form of epilepsy. Just had one just recently. This morning.
Akoki. Mwana kotuntuka moko ekangaka ye. Lulenge moko ya maladi ya ndeke. Auti kosala yango kala mingi te. Ezali solo. Natongo ya lelo.
You believe you're going to live to raise that boy and he'll be all right?
Undimiete okozana bomo ipona koboko lo mwana yango. Pea koyoka malamu.
Where's Charlie Cox at? Where's he at? Charlie, where you at?
Charlie Cox azali wapi? Azali wapi? Charlie, uzali wapi?
I thought he was here tonight.
Na kanisa kete azalaki ya wanampo kwa huyo.
Oh, here? Charlie. Gary, where you at? Larry? Is he here?
Awa, Charlie, Gary, uzali wapi? Larry, azali awa?
His little boy had the same thing. Exactly the same thing.
Mwana na ye ya moke ya mobali azalaki na likambo ya ndenge moko penza.
Where you at, Larry? Come here, man.
Ozali wapi, Larry? Yakana nawa.
Well, here you are.
Ye oyo.
This little boy here had the same thing.
Mwana mobali oyo azalaki na likambo ya ndenge moko.
His father and mother is a very good friend of mine.
Tata na mama na ye bazali penza baninga na ngai ya malamu.
Years ago, I was down there and this little boy would take spells, just black out and fade away. It was epilepsy.
Eleki mibu mingi na zalaki kuna pe mwana mobali oyo azalaki kotuntuka akubungi sa maele pe koyeba eloko mokote. Ezalaki maladi andeke.
I caught it on the little boy. Asked God to heal him. He's never had one since.
Na soso laki yango na mwana oyo na sengaki na nzambe abiki saye. Esala ye lisusu ata mokete kobandawana.
That's his father, his mother sitting here somewhere, and here's a little boy himself.
Oyo nde tata na ye, mama na ye afandi awa esika moko boye. Pe mwana mobali moke yango yeyo, ye moko.
How do you believe, sir?
Sika wandimi, misye.
Thank you.
Natondi yo, Larry.
You believe, sir?
Wandimi, misye.
May the God of heaven grant the same thing to you and you to live to raise a child. God bless you.
Tika ete nzambe ya lola ako kisela yoli kambo yango moko. Peoza na bomo ipo na koboko lo mwana yango. Nzambe ya pambo la bino.
Let's pray.
Tobondela.
Dear God, help him. I pray that your mercy and grace will be upon him and bless him in Jesus' name.
Nzambe molingami, sungaye. Na bondeli ete mawapengolu na yo eza la likolo na ye pe opambo la ye. Na kombo na Yesu.
Go back to Louisiana now happy. Praise God for you.
Zonga na Louisiana sikawa na esengo. Pesa nkembo na nzambe pona ye.
Oh yeah. You from Louisiana. Sure it was around Lake Charles. Right? See, I can catch your thoughts now.
Oh, iyo. Autaki na Louisiana na tembete. Na ngambo ya Lucky Charles, ya solo, bomoni, na kukiko soso na makanisi na bino sikawa.
Praise be to God.
Nzambe akumi sama.
Well, you're asking for a good thing. You want to have a baby.
Uzaliko senga iloko ya malamu. Uzaina posa ya kuzala na mwana.
You already had children. A couple of children, but you want another one.
Usila koza na bana mibale to misato. kasi ozali na posa ya moko lisusu.
May God of heaven grant it to you, my sister.
Tika ete Nzambe ya lola apesa yo yango ndeko na ngai ya mwasi.
If you come here, I just want to lay hands.
Yaka awa na lingi kochela yo maboko.
Dear God, give the woman the desire of her heart because it's a worthy cause. In Jesus' name, amen.
Nzambe mulingami pesa mwasi oyo mposa ya motema na ye. Po ezali ntina moko malamu. Na kombo na Yesu. Amen.
I go have the child.
Sikawa akende kozwa mwana yango.
God is a good God. Do you believe that?
Nzambe azali nzambe moko malamu. Bondimi yango.
He knows all that we have need of. He supplies our every need, if we believe him.
Ayebi nyonso oyo tozali na bosenga na yango. Akokisaka bosenga na biso nyonso. Soki tondimi yango.
He said, if thou canst believe.
Alobaki soki okoki kondima.
I shook your hand somewhere. I don't remember where it was at, but somewhere I shook your hand.
Na pesa ki yo mbote ya loboko sika moko boye. Na ebi lisusu te soki ezalaki wapi. Kasi sika moko boye, na pesa ki yo mbote ya loboko.
I don't just exactly remember, but we were just somewhere, today somewhere, but I don't know where it was at.
Nazali koyeba lisusu penza te, kasi tozalaki ne sika moko, lelo na esika moko, kasi naebi esika yango ezalaki te.
But that's not what we're here to talk about. You're here to talk about or to pray, want me to pray for somebody else. That's right.
Kasi ezali wana te, tozali awa po na kolobela yango te. Oyei awa po na kolobela, to po na kobondela, olingete na bondela po na moto mosusu. Ezali solo.
He isn't here. He's in Georgia. Sick.
Azali awa te, azali na Georgia, azali kobela.
Not only is he sick physically, but spiritually he's sick. Your cousin.
Azali bobele kobela na nzoto te, kasi na molimo. Azali kobela ndeko na yo ya libota.
You believe God will take care of this because you stood for him?
Ondimete Nzambe ako talela likambo yango po yo ozali awa po na ye.
Come here, let's pray together.
Ondimi yango yaka awa pe tobondele longo.
Dear God, grant this man the desire of his heart that he might go and find this man crying out for God. In Jesus' name I ask that. Amen.
Nzambe molingami, pesa mobali oyo mposa ya motema na ye. Po akoka kozonga pe akuta mobali yango kolelaka epai na Nzambe. Na kombo na Yesu nasengi yango. Amen.
God bless you. Don't doubt. Believe with all your heart.
Nzambe apambola yo. Kocha tembete. Ndima na motema la yo mobimba.
How do you do?
Sango boni.
It wasn't that I didn't reach for your hand to shake your hand then when you put your hand out. I was noticing something.
Itete na sembola ki loboko te pona kopesa yombote. Tango sembola ki loboko na yo na zalaki kotala eloko moko.
It was a shadow. Real dark and blank.
Izalaki elilingi ya molili makasi pe moindo.
That's the reason I know I caught your hand, I'd find it that way, see?
Yango ndetina na yebiete soki na zwaki loboko na yo na lingai koyeba yango na lolenge wana omoni.
But it's a cancer.
Kasi ezali cancer.
You believe that God's able to move it?
Undimiete Nzambe azali na makoki ya kolongola yango.
It's on your breast, left side.
Ezali na tolo na yo na ngambo ya mwasi.
You'll go back to Carolina and praise the Lord for being well, don't you?
Olingi kozonga na Caroline pe kopesa nkembo na kolo po na kobikisa mana yo boyete?
Let's pray.
O sosoli likambo na lingi koloba tobondela.
Dear God, in the name of Jesus Christ, the one who is Hallelujah. Present now, the children eating the bread of God, may this child also enjoy the faith, the bread of God that he gives him now for his healing.
Nzambe molingami, na kombo na Yesu Kristo, yeoyo azali awa sikawa, wana bana bazali kolia lipa ya Nzambe, tika ete mwana oyo pe azwa mbano ya kondima. Lipa ya nzambe oyo apesi ye sika wa apo na kubikisa mana ye.
May go and be well in Jesus' name. Amen.
Tika ete azonga pe abika na kombo na Yesu. Amen.
God bless you, brother. Believe with all your heart.
Nzamba pambo la yo ndeko, ndima na motema na yo mobimba.
How do you do?
Sango boni.
This is a wonderful time.
Ezali tango moko kitoko penza, boyete.
It looks like awe sets down over the people.
Ezali lokola ete bato basimba mina limemia moko monene.
Or maybe it sounds like my ears, just like something. It's making a noise, like that.
To ezali koyoka na lokola tango mosusu na matoi na ngai ezali lokola eloko moko ezali kosala ezali kosala makelele lokola ndenge wana bomoni
the children's bread
ezali lipa ya bana bomoni
it's yours it's for you it isn't for me it's for you
ezali ya bino ezali pona bino Ezali pona ngaite. Ezali pona bino.
I'm very thankful right at the time now. I'm well as far as I know. But it's bread for me too when I have need of.
Nazongisi matondi mingi ete sikasika wangai. Nazali penza malamu. Naboyebi ete kasi ezali lipa pona ngaipe. Tango nazalaka na busenga na yango.
It's bread for you. It's encouragement.
Ezali lipa pona bino. Ezali ko pesa mpiko.
He is not even sick. It just brings our hearts up before God.
Pona bino ba oyo bozali ata na bokonote, yango ememaka mitema na biso liboso na Nzambe.
This is exactly in season what he said he would do. And as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. When the Son of Man shall be revealed.
Likambo oyo ezali penza na eleko likambo alobaki ete akosala pendenge salemaki na mikolo ya Sodoma ekosalema pe bongo na boyei ya mwana na moto tango mwana na moto akomonisama bumoni
Behold I send you Elijah the prophet before the great and terrible day of the Lord He shall restore the hearts of the people back to the Father
Petala na kotinde la bino Elia mosakoli liboso na mokolo monene pe ya somo ya nkolo. Akozongisa mitema ya bato epai na tata. Bomoni, bomoni.
And then the righteous shall walk out upon the wicked ashes.
Nasima bayenge bene bakonyata ba bato mabe na se. Bakozala mputulu.
They'll burn like an oven. The earth will.
Bakozika lokola litu. Tumbu na moto. Bumoni? Mabelende ekozika.
We see it's going to fall in yonder volcanic spread across the earth and the heavens will be on fire.
Tomoni yango ekobebi samakuna. Peba volcan ekobwaka moto na mabele. Pe likolo ekopela moto.
O rock of ages, have mercy on me now. Amen.
Libanga na bileko. Yokela ngai mawasika wa pe na tangu wana.
You do.
Sango boni.
Well, one thing you have a lady's trouble. Female trouble.
Likambo ya liboso ozali na pasi ya basi. Bokono ya basi.
Have other things. You're nervous. Just that age you get nervous. Complications of all kinds.
Ozali na makambo mosusu. Ozali na motema likolo likolo. Ezali mobu yango ya kokoma na motema likolo likolo. Mikakatano ya ndenge na ndenge.
But you have a desire too. That's to receive the Holy Ghost.
Kasi ozali pe na posa moko. Ezali ya kozua molimo mosantu. Ezali solo. Nde oyo yango ezali.
You believe have you confessed everything?
Ondimiete ozali. Osili koyambo la makambo nyonso.
You believe I lay hands upon you and ask God to do it. The Holy Ghost will come.
Undimiete soki na cheli yo makabo pe na sengi nzambe kosala yango. Mulimo santu ekoya.
You believe that? Let's pray.
Undimi yango. Tobondela.
Dear God, I lay my hands upon this woman in the apostolic form and ask that she receives the baptism of the Holy Ghost.
Nzambe mulingami. Natima boko na ngai likolo na mwasi oyo na lolenge ya bantoma pe na sengiete azwa libatisi ya molimo mosantu.
In the name of Jesus Christ, may she receive. Amen.
Na nkombo na Yesu tika ete azwa yango. Amen.
Don't doubt it. Belongs to you. It's yours. It's the children's bread.
Kotia tembe na yango te ezali po na yo omoni. Ezali ya yo, ezali lipa ya yabana.
Had a little funny feeling when I said female trouble, didn't you? Well, that's what you had too.
Omi yokaki mokendenge mosusu tango na lobaki bokono yabasi boyete po yangonde ozalaki na yango pe.
I believe you're gonna be all right now. Always thanking the Lord.
Sikawa ondimiete okokoma malamu sika sikawa. Kende koba kopesa matondi na kolo.
How do you do?
Sangoboni.
You believe with all your heart?
Ondimina motema na yomo bimba.
You believe you're going to be able to eat like you used to a long time ago?
Ondimiete okozwa makoki ya kolia ndenge ozalaka kolia kala.
All right. Lord, say thank you, Lord. I believe in you.
Malamu kende pe loba na tondi yon kolo na ndimi yango.
The presence of the Lord.
Bozali yon kolo.
You believe that back trouble is going to leave you and go be well?
Undimiete mpasi ya mokongo yango ekutika yope okubika.
Let's go saying thank you, dear God, and God will grant.
Mala mukende pe koba koloba natondi yo nzambe mulingambi. Pe nzambe akuko kisa yango.
You believe you can be well? The Lord will make you well. Won't have no arthritis. Be well and healthy.
Undimiete okokiko bika ete nkolo akubikisa yo. Pe okobela lisusu artritite, okobika pe na nzoto kolongonu.
You believe that?
Undimi yango.
Go thanking him, say, Lord, I accept it with all my heart, and I believe it.
Kende koba kopesa ye matondi loba, kolo na yambi yango na motema na ngai mobimba. Pe na ndimi yango.
What do you all out there believe about it?
Bino kuna, bondimi nini po na yango?
You, right here. Lay your hand over on that woman sitting right next to you there. Mm-hmm. Tell her the varicose veins and arthritis will leave her when she
Yo yo awa, chalo boko na yo likolo na mwasi yo afandi penza pembeni na yo kuna. Yebisa ete bokono ya kovimba misisa na arthrit ekotika ye. Tango ako.
God bless you. You believe you're going to be well now?
Nzamba pambola yo. Undimiete oko bika sikawa.
Go on, God bless you. Go on your road and say thank you, Lord Jesus.
Zonga na ndako pe bikisama nzambe ya pambola yo. Kende liboso pe loba. Natondi yon kolo Yesu.
How do you do?
Sangoboni.
You believe the female trouble is going to leave you too and you're going to be well?
Ondimiete bokono ya basi wana ekotika yo pe. Pe yo kubika.
Go and say thank you, Lord.
Thank you.
Kende pe loba. Natondi yon kolo.
How do you do? Wow, mama.
Sangoboni. Oh, la, 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 la.
I know your name. I used to, when I pastored the Baptist church, Totten, Sister Deli Totten.
Na yebi kombo na yo, na zalaka ko, tango na zalaka mokengeli na lingomba Baptiste. Totten. Nde kumwasi de la Totten.
You're suffering with back trouble now.
Okomi na bokono ya pasi ya mokongo sikawa.
It's going to be all right.
Ekosila sikawa.
You believe he's going to make you well?
Undimieta kubikisa yo.
Remember what happened down there in the Milltown Baptist Church years ago?
Uzaliko yeba lisusu likambo esale maki kuna na lingomba Baptisti ya Milltown eleki mibu mingi.
He's still the same God today.
Azali nzambe yango moko kino lelo.
God bless you.
Nzambe ya pambola yo nde kunangai ya mwasi.
George Wright, where are you at? You remember?
George Wright, ozali wapi? Ozali komikanisela? Oh, nde.
You believe if I just lay my hands on you with this anointing, you believe you'll get well? Come here.
Undimiete soki na cheli yo maboko, na ipakwelioyo, undimiete okobika? Yakasikawa.
In the name of Jesus Christ, may she be healed. Have faith.
Na kombo na Yesu Kristo tika ete abikisama. Amen. Salana kondima.
What do you all believe with all your heart?
Bino nyoso bondimina motema mobimba.
Now, how well that brings old memories to see that lady. I can't think of her name yet, but Totten, that's right.
Sikawa. Kumona mwasi wana yango ekanisi singayi lisusu tango ya kala. Na bosa ni lisusu kombo na ye kasingayi Totten. Totten ezali solo.
Oh yes, her daughter was Bertie. That's right. That's exactly right.
Oh iyo, mwana na ye ya mwasi ezalaki Bertie. Ezali solo. Ezali penza solo.
Don't think I'm beyond myself. I'm just kind of a little... You know, it's kind of a...
Boka nisatete makanisi nanga ebungi. Ezali ete nazali komiyoka moke. Boyebi, ezali mwa...
I can't explain it. But your back trouble's gone, lady. Go praise the Lord and say thank you.
Na koki ko limbo la yangote. Kasi pasi ya mokongo na yo esili, madame. Kende kumisa nkolo loba na tondi yon kolo.
You believe your heart trouble will be all right too?
Undimiete pasi na yoya motema eko sila pe.
Just go rejoice and say thank you, Lord Jesus, and believe.
Kende bobele na esengo pe loba, na tondi yon kolo Yesu, pe ndima yango, malamo.
Have faith now, don't doubt.
Zalana kondima sikawa, kotia tembete.
Come, lady.
Yaka, madam.
You believe with all your heart?
Undimina motema na yomo bimba?
Got many things wrong with you.
Uzaina makambo mingi oye zali kotambo la malamu te.
You got back trouble too.
Yopo zali na pasi ni ya mokongo.
You believe that God's going to make you well? All right, just go rejoice in that. That's him that makes you feel that way.
Undimiete nzambe akobiki sayo, malamu. Kende bobele na esengo. Ezali yende asaliete omiyoka bongo.
Thank the Lord. God bless you, sister.
Tonda nkolo, nzambe apambula yonde kumwasi.
Hi, sonny.
Mbote mwana.
You believe that God's going to heal the nervousness of that child and make it well?
Bondimiete nzambe akosili sa motema likoloko ya mwana yangope akobikisa ye.
You believe it?
Bondimi yango, malamu.
Hi, buddy, let me shake your hand.
Mbote moninga, tika na pesa yo mbote ya loboko.
Here, God, take that evil thing off of this little boy and may he live and be normal in Jesus' name.
Nzambe molingami, longola eloko mabe wana likolo na mwana mobali oyo, petika ete azala na bomo ipe, azala malamu na kombo na Yesu. Amen.
God bless you, brother.
Nzambe apambula yo ndeko mobali.
You believe that, don't you? You get all right. Don't get out at all.
Ondimi yango, boyete, okubika, kutia tembe atamo kete.
Mighty young to have heart trouble, you believe that God will make you well?
Ozali mwana moke mingi ipo na bokono ya motema. Undimiete nzambe ya kubiki sayo.
Oh, say thank you, Lord, for healing.
Kende loba, natondi yonkolo, pona kubiki sa manangai.
You believe God will heal the stomach trouble and make you well? Go on, rejoice and say thank you, Lord.
Undimiete nzambe ya kubiki sa pasi ya likundu, yangope akubiki sayo. Koba kutambula na isengope loba, natondi yonkolo.
He's still God, isn't he?
Azali bobele nzambe, boyete.
The only thing you have to do is just believe. Is that right?
Eloko semoko bosengeli kosala ezali bobele kondima. Ezali solote?
You believe the Son of Man in the last days?
Kondimeli mwana na moto na mikolo ya suka?
There's something happened here a few minutes ago and I can't try to find where it was at. Somebody had faith and done something.
Likambo moko euti kosale maawa eleki miniti moke. Pe na kokite nazali koluka koyeba esika nini esalemaki. Moto moko azalaki na kondima pe asalaki likambo moko.
Well, maybe I get him next Sunday or when I can.
Totango mususu na kozwa bango mokolo ya lomingo koya. Totango na kokoka.
Oh yeah, there it is again.
Yomo moto yango wana lisusu.
You got your hand up. You believe God can heal that heart trouble? Make you well, heal your daughter out there with, you believe it?
Otomboli loboko, ondimiete nzambe ya kukiko bikisa bokono ya motema yango, kubikisa yo, kubikisa mwana na yo ya mwasi, oyo kuna, azali na ondimi yango.
Mrs. Neff, you believe in God?
Madame Neff, ondimiete nzambe.
Leo Neff, I don't know you. That's who you are. You got heart trouble, your little daughter's got a kidney trouble. You believe she's going to get well?
Leo Neff, na yebi yote, kasi yango nde kombo na yo. Uzaina bokono ya motema, pe mwana na yo ya mwasi, ya moke, azali na pasi na loketo. Undimiete ako bika.
Your faith makes you whole. Believe with all your heart.
Undimana yo ebikisi yo. Undimana motema na yo mobimba.
You back there in the pool, standing back there with stomach trouble. Jesus Christ make you well.
Yo oyo ozali kuna esika ya ko batisa. Ozali kuna pe ozali na mpasi na likundu. Yesu Kristo abikisi yo.
You believe?
Bondimi?
He's the same yesterday, today and forever.
Azali motindo moko lobi lelo pe libela.
Let's lay our hands over on each other now.
Totiana maboko bamoko likolo na bamosusu sikawa.
Oh, think of the hour where we're at. Think of the time.
Oh, boka ni sangonga nini tozali na yango, boka ni satango oyo.
Think that we're in the very presence of Jesus Christ, the Son of God.
Boka ni saete tozali penza liboso na Yesu Kristo, mwana na nzambe.
He promised he would do this in the last days.
Alakakiete akosala makambo oyo na mikolo ya suka.
I got hands laying on these handkerchiefs.
Natima boko na ngai likolo na bilamba oyo.
Dear God, I pray that you'll bless these handkerchiefs to the healing of the people's bodies. Through Jesus Christ's name.
Nzambe molingami, na bonde liete opambo la bilamba oyo, pona rubiko na nzoto ya bato yango, na kombo na Yesu Kristo.
Now with your hands on one another, each one of you are members of the body of Christ.
Sika wana boti maboko bamoko na bamosusu, moko moko na bino bozali binama ya nzoto ya Kristo.
The same Holy Spirit that promised to reveal the secrets of the hearts and do these things, He is in you.
Molimo mosantu moko oyo alakaki komonisa basekele ya mitema pe kosala makambo oyo azali kati na bino.
You are part of Him and He's a part of you.
Bozali eteni na ye pe ye azali eteni na bino.
Now He said this, these signs shall follow them that believe that you.
Sikawa alobaki boye, tala bilembo ekobila baoyo bakondima, ezali bino.
If they lay their hands on the sick, they shall recover.
Soki batieli babeli maboko, babeli bakobika.
Now, don't pray for yourself, pray for the one that you got your hands on, because they're praying for you.
Sikawa, kobondela pona yo moko te, bondela pona moto oyo ocheliye maboko, po bango bazali kobondela pona yo.
Now let's pray together, and may there not be a feeble person in this building.
Sikawa tobonde lelongo petika ete moto na bolembu ata mokote azala kati na ndako oyo.
Why would we wait any longer, my dear brother, sister? Here it is, the Holy Spirit, God, right here, the very thing we've talked about.
Pona nini toze la tango molai, ndeko langa molingami, ndeko mwasi, yango oyo, molimo mosantu. Nzambe awa penza, likambo penza, oyo touti kolobela.
Dear Jesus, we are recognizing your presence.
Molingami Yesu, tososoli penza bozali na yo.
You brought that little baby back to life the other day, after being dead, by the prayer of faith.
Ozongi saki bebe wana na bomoi mokolo wana, na libondeli ya kondima.
Dear God, there's many here we couldn't get to, the time's passing. But they got their hands on one another. They're believers.
Nzambe molingami bato mingi bazali awa oyo tokokaki kotala makambo na bangote. Tango ezali kokende. Kasi bati maboko bamoko likolo na bamosusu. Bazali bandimi.
We're sitting in the presence of the Lord Jesus Christ, raised from the dead, the same yesterday, today, and forever.
Tozali liboso na nkolo Yesu Kristo, oya sekwa ki na bakufi. Azali motindo moko lobi lelo pe libela.
Satan, you are defeated. Jesus Christ defeated you.
Satana, osiliko longama. Yesu Kristo alonga kiyo.
He rose from the dead and stands among us tonight, vindicating this message of the last days.
Asekwa kina bakufi, pe azalie longo na bisona mpokwa oyo. Kotatola sango oyo ya mikolo na suka.
Come out of this people. Leave them in the name of Jesus Christ.
Bimakati na bato oyo. Tika bango na kombo na Yesu Kristo.
In my name they shall cast out devils. And you are cast out in the name of Jesus Christ. Leave this congregation.
Kombo na ngai bako benga na milimo mabe. Peto bengani yo na kombo na Yesu Kristo. Bimana losambo oyo.
Every one of you now that accepts your healing, stand on your feet. Everybody that accepts healing, stand on your feet.
Moto nyoso kati na bino sikawa, yo ondimi ko biki samana yo, tele malikolo, moto nyoso oyo andimi ko biki sama atelema.
Raise your hands now and give me praise.
Botombo la maboko sikawa, pebo sanjo la ye.
I now accept my healing. Say that to God.
Na yambi sikawa lobiko nangai, lobela yango nzambe.
Now, accept my healing.
Na yambi sikawa lobiko nangai.
You are the same yesterday, today, and forever, Christ.
Ozali motindo moko lobi lelope libela, Christo.
I now believe you.
Na ndimeli yo sikawa.
Help thou my unbelief.
Sunga konzanga kondimalangai.
Amen.
Amen.
I will praise him.
Ye.
I will praise him.
Ye. Bosanzola mwana mpate oyo abomamaki pona ba sumuki. Bopesa ye nkembo bino mabota nyoso. Bomakila na ye elongoli mbindo nyoso.
Don't you love him?
Bolingi ye, boyete.
Let's praise him.
Na bongo to sanjola ye.
Everybody with your hands up, give him praise.
Bino nyoso wana, butomboli maboko, bosanjola ye, wana ndeko abelemi pona kusilisa liyangani.